tiye ntikhalebe chiyimire kwa mphindi chabe. Ambuye ofunika, ife tikubwera pakupezekapo kwanu kwa uzimu panonso mwa njira ya pemphero. Poyamba kuti tidzapereke mathokozo chifukwa cha zonse zimene inu mwatichitira ife ndi chifukwa cha chikondi chachikulu mu mtima wathu kwa inu ndi mawu anu. Ambuye, anthu awa usiku uno amene ine ndikuwakonda ndi mtima wanga onse, iwo adzipereka nsembe ndipo abwera ndikudzakhala mu chipinda chotentha ndi zonse chifukwa iwo amawakonda mawu anu. Ndipo ife tabwera kuti tidzawapempherere wodwala usiku uno Ambuye ndi osowa. Mulole pasakhale munthu ofoka pakati pathu pa mapeto a msonkhano uno. Muwalipire iwo chifukwa cha kukhulupirika kwawo Ambuye. Mulankhule ndi ife kudzera m'mawu anu ndipo mutilimbikitse ife Ambuye pamene ife tizipita titanyamula chitonzo. Ndi chamwayi bwanji kuchita izi. Ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine ndikulephera kuti ndipeze mawu, inde kuti ndifotokoze kuyamikira kwanga kwa gulu la anthu longa ili, limene lingabwere ndikudzakhala mu chipinda chino. Ine ndikufuna kunena kuti mawa, kapena ife tikhala tikupita kutopeka Kansas ku msonkhano wotsatira. Ndipo umenewo ukatha la Mulungu lotsatiralo. Ndipo kenako ife tikapita kuchokera kumeneko ku Philadelphia. Ndipo tsopano ife tikuyenera kuti tizipita kutsidya kwa nyanja ku Kenya ndi Tanganyika ndi Uganda mu mitundu kumeneko. Ndipo iwo ali ndi kuwukirana pang'ono pakali pano ndi amaumau. Ine sindingakaloweko ngati wa missionary. Koma ine ndikayesera kuti ndikaloweko ngati wokasaka. Kukalowako ndipo iwo akuzikonza. Kawiri kawiri ine ndimapitako ngati wa missionary ndipo nkukapita kukasaka. Nthawi ino ine ndikupitako ngati ndikukasaka ndi kukakhala wa missionary. Kotero uko njira iliyonse yolowera kumeneko kwa iwo. Ndipo mbale Matson Boze ndiye ali pantchito akuyesetsa kuti akandilowetseko ine. Akukonza ulendo wokasaka kuti ine ndikaloweko kuti ndikupita kukasaka. Chabwino, ndiye ine ndikapitako pa ulendo wokasaka uwu. Kenako, ndiye iye adzakanena kuti mbale watu Branham ali mudziko muno. Kusapita uko ku ofesi ya kazembe, kodi zingakhale zabwino ngati ife titangochititsa msonkhano waung'ono kuno. Mukuona, pamenepo ndiye kuziyambitsa izo. Ndipo nkumangopitirira nazo izo. Kotero ife sitikudziwa ngati zitachitike kaya ife tikwanitsa kuti tichite zimenezo. Kapena ayi, ife tikuyesera. Ndipo ine ndawafunsa Ambuye ngati china chake chichitika kuti iye walephera. Ndiye icho chikhala chizindikiro kwa ine kuti ine ndiyenera kuti ndizibwerera kuno ku Jeffersonville ndikudzalalikira malipenga asanu ndi awiri cha mu July kapena August. Pena pake chakumeneko. Ndiyeno ngati ife tinatero, ife tikuona lero, ife tizayesera kuti tizapeze chipinda cha sukulu iyi kuno, chimene chili cha mpweya wozizira. Chifukwa mmenemo mudzakhala mwabwino kweni kweni ndi mozizira. Mumakhala anthu 15 paka 1800, ndipo ndi mwa mpweya wozizira. Malo atsopano basi amphamphwa pafupifupi kasanu kupitirira ano. Ndipo nthawi ina ife tinawapempha iwo, ndipo iwo sanatilole ife kuti tikhale nawo iwo. Ndipo munthu amene anatiletsa ifeyo kuti tikhale nawo iwo anachotsedwa mu bodiyo. Kotero tsopano munthu amene ali kumeneko tsopano akuti ife tikhoza kuwatenga iwo nthawi yonse yomwe ife tingafune. Kotero ife tili, ife tilokondwa zedi kuti tikhala nawo iwo. Ndipo tsopano ife tikhoza kuwatenga iwo tsopano ndi nthawi ina cha mu July ndi kudzakhala. Ndiyangati akhale akupemphera kuti chingakhale chifuniro cha Ambuye tsopano ngati china chitatikaniza ife. Inu mukudziwa, ine ndimakonda Arizona, ilo ndi dziko labwino. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufunitsitsa nditamakakhala kumeneko. Ngati inu mungakankhire icho mwamba pang'ono mbale pen, ngati inu mungathe, ngati ndi o icho inde bwana inde kapena yense amene ali pamenepo angu kweza ijo pangono koka, chifukwa ine, ndabwera kuchokera kweni kweni uko, mukuti chiani, oo, chamatebi basi, oo, wapapali China pamwamba apa, ine, ndikupepesa, chabu ino mbale Ben. Kotero ine, kubwera kuchokera ku Arizona, kubwera kuno, zima ndipangitsa ine kukala osa samau pangono koka, chifukwa chakusintha kwa nyengo. Uno ifetu makala ndi pafupi fupi 87 mpaka 90, ndipo nthawi zina 100% chinyontho, ndipo kumeneko zimafika pa 0, ndiyeno nthawi zina pakatikati 1 pa 20 ya 1% chinyontho chake. Iwe umangokhala pansi pa hema wampwea. Ndiyeno kuchoka kumeneko kubwera kuno, inimukudziwa kusiyana kwake kwa kukulu, komwe kuma kupanga iwe. Kotero izo, zima kusokonezira iwe mau ndi zina zotero. Mubwezeletse pamene icho chinali, ngati inu mungate mbale Ben, ine ndi nalakwitsa pokwezira icho mwamba. Ine ndi maganiza kuti ndi chimenecho, koma pamwamba apa, pamene iwo akukwezira icho. Sopano, mutipempherere ife, wina aliense wa inu. Ine, ndi makuyamikira ani inu. Bile amanduza ine zawina wake, yemwe watibweletera ife dengu lama pichesi. Limpatso zingono zingono basi, zimene inu. Ine basi sindingate kukutokoza ni inu mokwa nila. Ine sindikudziwa kuti ndingachite motani izo. Ndipo ine ndikuzimva osa enena kuti ndizitenga zinthu ngati zimenezo kuchokera kwa inu. Ine ndikupemphera kuti Mulungu akudalitseni inu, ndipo ine ndikudziwa kuti iye atero, pakuti iye anati, zambiri zomwe inu muchitira kwa ochepa awa, inu mwachitira izo kwa ine. Ndipo Mulungu akudalitsani inu, ine ndikutsimikiza. Ndipo Arizona pokhala dziko labwino chotero, pali chinthu chimodzi chimene ine ndimachisowa, ndicho inu nonse. Izo nzona. Ine ndimakusowa niko inu nonse. Ine sindisamala kuti ine ndapita kuti. Ine izo si nuyo. Ine ndili nawo abwenzi konse konse kuzungulira dzikoli. Koma izo si inu nonse. Pali china chake ndi gulu laling'ono ili chimene basi. Ine sindikudziwa. Ine ndimaganizira za iyo. Ndipo ku Tucson. Iwo ndi mzinda wa odzaona malo inu mukudziwa. Ndipo mipingo imakokana inu mukudziwa. Izo zimakhala ngati zovutirapo. Si zauzimu kwambiri. Ndipo chifukwa kumakhala kupikisana kwa mphamvu zedi. Ndipo zimapangitsa izo kukhala zovutirapo. Ngati ine ndika na makhalako ndi inu nonse kuphatikizapo chalichi, ndiye kumakakhala kumeneko. Ine ndikuganiza izo zingakhale zabwino mukuona. Koma ine ndikuganiza ola ngati uwu ukukhalabe mpingo, ndipo inu nonse mukumabwerabe, ine ndizikhalabe kuno mpaka na Yesu adzadze. Kotero muzindipempherera ine monga ine ndinanena kanthawi kapitako. Ine sindikutanthauza kuti ndibwerezenso izo, koma pamene ine ndifika pamaso panu, ine ndimakhala ndi manjenje, ndipo ine ndimakhala ozingwa ndi oganiza. Ndiwo kondowezeka aponso, ndichimene ndiri kuyamba ndi kuyamba, kotero ine, izo zinandipangitsa ine kungambika mkatimu. Koma kudziwa kuti kulikonse komwe ine ndingapite, ine ndilibe gulu pa dziko lapansi, limene ine ndikulidziwa, limene lima ndimamatira ine ngati gulu ili. Mulungu atatilola ife kuti tikhalebe osalekana kuti mu ufumu umene uli mkudza ife tizakakhale kumeneko limodzi. Pemphero langa. Nditayima pa khomo apo ndikulankhula ndi Bill Dosh mphindi pang'ono zapitazo ndisanamtsogolere wina kubwerera kwa Khristu aponso mchipinda chinacho. Koma nditayima pamenepo ndikulankhula ndi iye usinkhu wa zaka 91. Iye anati, ine ndikufoka. Maso anga si alimene iwo ayenena kukhalira. Ndipo ine ndikuganiza zaka zingapo zapitazo, ine ndinabwera kwa iye pamene iye anali ndikufoka kwa thunthu kwa mtima, ndikutsekeka kwa mtima, anali akufa. Ndipo dokotala kumene amene anali kuchita udotolo pa iye, amene anati iye sangakhale bwino, dokotalayo anafa. Ndipo ndi uyu Bill Dow, mwaona, wa usinkhu wa zaka 91. Ine ndinati, Bill, iwe ulibe mphamvu zogwirira ntchito mu dziko lapansi ndi zinthu monga choncho. Koma ine ndikupempha ichi Mulungu atakupatsa iwe mphamvu chifukwa iwe umayikonda misonkhano mwabwino kwambiri. Bambo wa usinku wa zaka 91 ameneyo amadutsa dziko lipa galimoto kukutentha kouma kukuzizira akumutsutsa chilichonse chimene chili kuti adzamve mawu. Mulungu adalitse moyo wolimbika uwo. Tsopano ine ndilibe, ine ndili ndi chopepesa chimodzi chinanso. Pokusungani inu mmene ine ndinachitira mmawa uja pa maola atatu, ndipo ine sindinachite chilungamo kwa uthengawo, chifukwa ine ndinaudula iwo, ndipo ndinasiya gawo la iwo, ndikulumpha gawo la iwo ndi zina zotero. Chifukwa chake ine ndawawuza iwo kuti asunge tepiyo, mundilole ine ndidzakalalikirenso iwo kwina kwake kumene kudzakhale kozizira kapena china chake. Ndipo ine ndimakhonza kuumvelera mzimu, koma ine ndikamayang'ana pa inu ndipo nkudziwa kuti mukuzikupiza, ndipo ndikudziwa kuti mwatenthedwa, ndipo izo zimangondingʼamba ine mziduswa. Ine sindimafuna kuti inu muzivutika, ine ndimafuna kuti inu muzikhala momasuka, mukuona. Ndipo izo zimandidandaulitsa ine, monga ine ndikaona anthu odwala, ngati ine sindingathe, ngati ine sindingathe kukhudzidwa nawo anthu odwalawo, ine sindingathe kuwachitira iwo zabwino zilizonse. Ine ndimayenera kumakhudzidwa nawo iwo, ndipo chimodzimodzinso ndi inu. Ine ndimayenera ndizikhudzidwa nanu inu, kapena ine sindingathe kukhala mʼbale wanu, mukuona. Ine ndimayenera ndizikhudzidwa nanu, ndipo ine ndimachita zimenezo. Mulungu akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo tsopano usiku uno ine ndiupereka kuti ndiwapempherere odwala. Ndipo ine ndikufuna kuti amuna, ndipo awadalitse amuna awa, ndi mbale Collins, ndi Hickerson, mbale Neville, mbale Caps, matrustee ndi onse, chifukwa cha malipoti abwino omwe akhala kubwera, amene inu mwadongosolo mukukhazikitsira mpingowu ndi mmene chilichonse chikubwerera pa malo ake oyenera. Ndine wothokoza kwa amuna inu. Ambuye akudalitseni inu woyesera kuchita dongosololo. Ndipo kalata pambuyo pa kalata imabwera ku Tucson kwa ine, mbale Branham, sizili monga mmene zinkakhalira. Izo zasintha kwambiri kumvelera kodala koteloko kwa kukhalapo kwa Mulungu. Ndipo ndine woyamikira chifukwa cha zimenezo. Ambuye azikudalitsani inu nthawi zonse. Ndiye tsopano usiku uno ndimawerenga apa mulemba pa malo ang'ono kuti mwina ndiyambitsirepo mawu pang'ono kuti ndilankhulepo ndikuwerengapo lemba, ndiyeno mwina malemba angapo kenako nkulankhula nanu kwa mphindi pang'ono, ndipo kenako kupempherera odwala. Osati koma mphindi pang'ono chabe, ine ndikuyang'ana kolokoyo, ndipo ine ndiyesesa kufulumira mmene ine ndingathere. Koma ine ndikuganiza kuti pamene unyinji wa anthu wasonkhana pamodzi, kupanda kuwerenga mawu kapena kuchita china chake, chilimbikitso china, msonkhanowo sungakhale wokwanira. Ambiri a inu mwadikirira, ambiri a inu muli ndi mamayilosi woti muyendebe usiku uno. Momwe ine ndimayamikirira zimenezo. Momwe ine ndimayang'ana ndikukuonani wina aliyenseyo, ndikuganizira za uko mu Arizona. Ine ndimaganiza pamene ine ndikadzamuonanso iye, ine ndidzamutsatira komweko ndi kukagwirana naye chanza ndi kukakumbatira khosi lake. Ndipo ndi inu mwakhala apayu, ndipo ndani ndikuti kumene ine inu mukudziwa. Sindimadziwa kuti ndiyambe ndindani, ndindani kuti ndituluka mochotani muzimenezo, koma eya, ine ndimakukondani inu. Mulungu amakukondani inu nayenso. Tsopano ine ndikuganiza, ngati ine sindikulakwitsa, ngati ine ndilibe lemba lolakwikapa, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu Akorinto oyamba mutu wa 1 kuyambira ndi ndime ya 18, ndiponso kuwerenga Akorinto wachiwiri 12:11 kuti nditengerepo phunziro. Tsopano ngati ine ndingapeze iwo mwansanga, ndipo tikatero ife tiwerenga, ndipo kenako tipemphera ndikuyambapo kungolankhula ndi inu kwa maminiti pang'ono pa phunziro laling'ono. Mu Akorinto oyamba mutu wa 1 kuyambira ndi ndime ya 18, pakuti kulalikira kwa mtanda kwa iwo akutayika ndi chopusa. Koma kwa ife amene tili opulumutsidwa ndi mphamvu ya Mulungu. Pakuti kunalembedwa, ine ndidzawononga nzeru za anzeru ndi kuthetsa kumvetsa kwa alunha. Alikuti wanzeru, alikuti mlembi, alikuti otsutsana ndi dziko lapansi lino. Kodi Mulungu sana ipange kukhala yopusa nzeru ya dziko lino? Nditabwerezanso kuwerenga izo kachiwiri. Kodi Mulungu sana ipange kukhala yopusa nzeru ya dziko lino? Kodi nzeru ya dziko lino ndi chiyani ndiye? Kupusako. Kodi Mulungu sana ipange kukhala yopusa nzeru ya dziko lino?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Pakuti munzeru ya Mulungu, dziko lapansi mwa nzeru yake, silinamudziwe Mulungu. Koma chinankomera Mulungu, mwakupusa kwa kulalikira, kukawapulumutsa iwo omwe akhulupirirawo. Kodi ndingawerengenso ndime imeneyo, mvetserani mwatcheru. Pakuti munzeru ya Mulungu, dziko lapansi, mwa nzeru yake, silinamudziwe Mulungu. Chinamkomera Mulungu, mwakupusa kwa kulalikira, kukawapulumutsa iwo omwe akhulupirira. Pakuti Ayuda amafuna chizindikiro, Ahelene amatsata nzeru. Koma ife timalalikira Kristu wopachikidwayo. Kwa Ayuda chokhumudwitsa, kwa Ahelene chopusa. Koma kwa iwo omwe anayitanidwa, ndiwo Ayuda ndi Ahelene, Kristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Chifukwa chopusa cha Mulungu ndi cha nzeru kuposa munthu, ndi kufoka kwa Mulungu kwa mphamvu kuposa munthu. Ndipo mwa Korinto wachiwiri mutu wa 12 ndi meya 11 Paulo akulankhula, ine ndakhala opusa potenga ulemerero. Inu mwandikakamiza ine, pakuti ine ndiyenera kuyamikiridwa ndi inu. Pakuti sindiperewera kanthu ndi mtumwi wa mkuluyo, ndingakhale ndili chabe. Tiye tipemphere. Ambuye Yesu, muonjezere kwa mawu apang'ono awa usiku uno, amene analankhulidwa mu masiku apitawo ndi mtumwi wamkulu Paulo, kuti ife tikathe kupindula pakumva iwo usiku uno, pakuwayika iwo pa miyoyo yathu, kuti ife tikakhoze kukhala ntchito ya manja a Mulungu wopangidwa mu kapangidwe komwe iye watisankhira ife kuti tikakhalemo. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndilalikira usiku uno kwa maminiti pang'ono, Ambuye akalola, pa phunziro la chosamvetseka. Tsopano, ilo ndi phunziro la khambi kwambiri, la mwano kuti ulitenge. Koma ndizo, ine ndikuganiza, ndilongosola izo mochuluka kapena pang'ono mwa njira yomwe ine, ndikufuna kuti ndifotokozere izo. Inu mukudziwa zilipo zinthu zochuluka kwambiri lero, zomwe anthu amakhala osamvetseka, ife timazitcha izo. Ndipo kachulidwe kameneko, ngati aliyense sanayambe wakamvapo iko, iko kamatanthauza wina wake amene ali wachilendo, wina wake amene ali osamvetseka kwa munthu winayo. Ndipo sindikukayika kuti ambiri a ife ndi osamvetseka wina kwa nzake. Ndipo tsopano ine ndinali kuyenda mu nsewu nthawi ina mu Los Angeles, California, ndipo ine ndinamuona munthu wosamvetseka kwambiri akuchita mosamvetseka. Ndipo iye anali kuyenda mu nsewu osati modzionetsera, koma amangokhala ngati akuongola miyendo masana. Ndipo ine ndinapita tsidya linalo la nsewu kuti ndikaone zomwe iye anali kuchita. Aliyense anali akumuchewukira kumamuseka iye chifukwa cha uchilendo wakewo. Ine ndinazindikira iye anali ndi cholembedwa patsogolo pake. Ndipo ine ndinaganiza ine ndione zomwe aliyense akusekazo munthu wosamvetseka wachilendo uyu. Ndipo kotero iye anali, ine ndinamuona iye pamene anthu anali kumuyang'ana iye, iwo amamuseka iye, ndipo, koma iye amaoneka kuti anali ndi kumwetulira kwa mtundu wina, kumwetulira kokhutitsidwa. Kumwetulira kwinako kumene anthu amamupatsa iye, kunali ngati komunyodogola iye. Koma iye amaoneka kuti amakhutira ndi zomwe iye anali kuchitazo. Chabwino, izo ndi zambiri kuziganizira pamene munthu akhutitsidwa kuti zomwe akuchitazo ndi zolondola. Ngakhale iye atakhala chosamvetseka kwa munthu wina wake, ngati iyeyo akukhutitsidwa kuti chomwe akuchitacho ndi cholondola, ndiye musiyeni iye akhale nacho icho. Ndipo pamene ine ndinayandikira kwa bambo wachichepereyo, ine ndinazindikira pa chifuwa chake apa pa cholembedwa kapena bolodi panalembedwa, ine ndine chitsiru, ndipo musimo munali cha Khristu. Ine ndine chitsiru, muzilembo zikuluzikulu, musimo anati cha Khristu. Ndipo aliyense anali kuseka zimenezi. Ndipo pamene bambo wachichepereyo anali kuyendabe kudusa muchigulu cha omuzumacho ndi kumapitilira, ine ndinapotoloka kuti ndiyang'ane zomwe zinali pa nsana wake. Ndipo apo panali chofunsira chachikulu pa nsana wake. Ndipo cha mmusi anati, tsopano inu ndinu chitsiru cha ndani? Chabwino, ine ndinaganiza iye ali ndi china chake pamenepo, inu mukuona. Koma iye amaoneka kuti anali wokhutitsidwa kuti iye anali chitsiru cha Khristu. Ndipo ndi chimene Paulo amanena kuti iye anali atakhala chitsiru cha Khristu. Bale Troy, wafu gospel businessman, mzanga wabwino kwambiri wa ine, iyeyo ndi wodula nyama. Ndipo anatenga mtundu wina wake wa Jeremusi mdzanja lake chifukwa chodula nkhumba nthawi ina. Mwamuna wina amene amadziwa pamuna mkazi akhoza kudziwa kuti Jeremusiyo inali chiyani, koma iyo imakudya iwe. Kotero pofuna kuti apulumutse moyo wake, iwo ankayenera kuti amudule zala zitatu. Ndipo iye ali ndi zala ziwiri zokha pa dzanja limodzi, komabe iye ndogulitsabe nyama. Ndipo uko kunali wachijeremani wang'ono amene amagwira ntchito ndi iye mu shopu yogulitsira nyama uko mu Los Angeles. Kotero iye anali akuyesetsabe kuti amutsogolere bambo wachidachi wang'onoyo kwa Khristu. Ndipo iye amanena kuti anali wa Lutheran, ndipo izo zinali bwino ndi iyeyo. Iye anali wokhutitsidwa kuti iye anali Mkhristu chifukwa iye anali wa tchalichi cha Lutheran, monga iye ankanenera izo. Kotero usiku wina mbale Troy anali ndi mwayi womutenga iye kuti apite ku tchalichi. Dzina lake linali Henry, ndipo Henry muchijerman ndi Heinrich. Ndipo kotero iwo amamutcha iye Heini, inu mwamvapo kachulidwe koteroko. Iye anati, Heini, bwanji upite ku tchalichi ndi ine usiku uno? Chabwino, iye anati, ine ndikukhulupirira, ine ndipita. Kotero iye anapita ku msonkhano wachikale kumene iwo anali ndi msonkhano wapemphero. Ndipo iye anatsutsika kwenikweni ndipo anapereka mtima wake kwa Khristu. Oh, tsiku lotsatiralo bambo wachidachi uyu amamva kukoma iye mwini. Kamodzi paka nthawi iye amatha kungoyenda kudutsa mchipindamo ali ndi manja ake mmwamba akuti Mulungu alemekezeke zikomo ino Ambuye Yesu. Ndipo iye anakopa chidwi kwa onse cha onse aiwo. Inu mukuona iye anasanduka chosamvetseka kwa mzere onsewo wa odula nyama. Ndipo iye amakhala kuti akudula nyama, ndipo iye akayamba kuganizira za Ambuye, ndipo iye amayamba kumalira, iye amakhoza kuyika mpeni wopansi ndi kumayendayenda mkanjirako osatimotengeka, koma basi kumangopanga chikondi kwa Khristu kumati, oh, momwe ine ndikukonderani inu Yesu, inu mukudziwa. Basi kumangoyenda chambuyo ndi mtsogolo. Ndipo bwanayo anabwerapo, ndipo anamuona iye akuchita zimenezi. Ndipo pamene iye amapita akuyendayenda akulira ndipo bwanayo iye sanamuone bwanayo iye anali akuganizira za Yesu ndipo iye anayamba kumatsika ndi manja ake ali mmwamba ndipo misozi ikutsikira mmasaya ake akuti oh Mulungu momwe ine ndikukukonderani inu ndipo bwanayo anati haini ndichiyani mdziko lichimene chakuchitikira iwe iye anati aliyense mu mzere wonsewu akukamba za izo ndichiyani mdzikoli chakuchitikira iwe haini bambo wang'ono wachidashi anati oho bwana iye anati ulemelero kwa Mulungu ine ndapulumutsidwa iye anati iwe watani iye anati ine ndapulumutsidwa iye anati ine ndinapita ndi mbale Troy kuno ku mission yaing'ono ndipo ine ndapulumutsidwako ndipo Yesu walowa mu mtima mwanga ndipo ndine wodzazidwa kwambiri ndi chikondi iye anati iwe uyenera kuti unapita ku gulu lija la manati iye anati eya anati ulemelero kwa Mulungu anati ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha manati iye anati inu mukudziwa inu mukayitenga galimoto yoyenda pa nsewu ndipo inu mukachotsapo manati onse pa iyo inu simutsalanso ndi kanthu koma mulu wachiphakasa chabwino ine sindikudziwa koma kuti bambo wang'ono wachidachi anali kulondola kuchotsamo manati onse manati ndi omwe amayigwirizitsa iyo pamodzi ndipo ine ndikuganiza ndi chimene chimawugwirizitsa mpingo pamodzi nthawi zina amachigwirizitsa chitukuko pamodzi tsopano ndikubwera kuchokera kukacheza ku Prescott masiku pang'ono apitawo ine ndinali kuyang'ana ku chipululu ndikumaona kuti kuchokera mu Phoenix iwo ali ndi minda ya Chijapanese ndipo iwo anali ndi maluwa kumeneko maluwa okongola chimene pamene ine ndinali mnyamata kumeneko ine ndinkawetako ng'ombe kutsika kudusa malo amenewo ng'ombe kunalibeko udzu kotero izo zinkangodya nyemba zakaloga ndi zina zotero ndiyeno ine ndinazindikira kuti kwakhala kuli kuchulukana ku kagwiritsidwe ntchito ka chipululu ndipo mu chipululu ife timazipeza izo kaloga ndi maluwa ndipo ku nyumba kwanga uko kapena nyumba imene ife timachita rendi mlongo Larson ine ndikuganiza iye anali kuno mmawawu ine ndinamuona iye ndipo iye ali ndi bedi la maluwa panja pa panyumbayo madoti ena chilichonse kumeneko ndi mchenga kotero iye anali ndi madoti ena mu bedi lalikulu la maluwa mbali iliyonse nyumba yogawa pawiriyo ndipo mmawa uliwonse ndimayenera kudzuka ndikukathirira maluwa amenewo ngati ine sindiwathirira iwo afa ndipo iwo ndiyeno komanso ine ndimayenera kupeza zopopera zina ndikuwapopera iwo kuti asalowedwe nsabwe mbozi zikhoza kuwadya iwo ndiyeno inu mungopita patsogolo pang'ono mapazi sate kuchokera pamenepo kuli maluwa ena omwe akumera ndipo uko muchipululu iwo akumera ndipo iwo ukhoza kukumba pansi mapazi 20 ndipo pakhoza kungokhala ngati chifwirimbwiti sikanthuso mdziko koma fumbi basi ndipo kumeneko kulibeko madzi nkomwe ndipo ndi ndani amazipopera izo mukuona awa apabedi la maluwa ngati iwe ulephera kuti wapopere iwo ndi kuwathirira iwo madzi chiswe kapena mbozi nsabwe ziwadya iwo koma nsabwe sizingakhoze kukhudza iwo akuchipululu ndipo iwo samasowanso kuti azichita kupembedzedwa ndi kuthiriridwa madzi tsiku ndi tsiku iwo ndi wopangidwa ndi mlengi awa ndi wopangidwa ndi hybrid ndipo ine ndikuganiza kuti lero chifukwa chimene chikhristu chasandulika kwa anthu nati ndi chifukwa chakuti ife tili ndi gulu la zogopera ndipo osati akhristu enieni gulu lomwe liyenera kumapembedzedwa ndi kupopeledwa ndi cholinga chakuti azikhalabe mutchalichi Ine ndikukhoza kuganiza mpingo yambirira omwe chimene iwo anali. Ndipo mufanizitse izo ndi zokopera izi lero. Izi zingakhale zopangidwa zochipa zachomwe mpingo woyamba weniweni unali wokhulupirira wopirira aja mwa Mulungu wokhala ndi mzimu woyera. Inu simumachita kuwapembedzera iwo. Inu simumachita kumawasisita iwo ndi kumawauza iwo kuti inu mwatengera iwo muichi. Ndipo ngati iwo atopa nacho icho, iwo apita kwa chinacho. Ndipo inu mukawapanga iwo kukhala deacon ngati iwo atabwere kuno ndi kuchisiya china ichi. Amenewo ndi opangidwa ndi hybrid. Ine ndimaganiza zacho jambulidwa choyambirira cha Michelangelo. Ine ndikukhulupirira cha mgonero otsiriza. Ine ndikuganiza iye anachijambula icho. Kodi inu mungadziwe mtengo wacho jambula choyambirira icho? Icho chingakhale madola osawerengeka zikwi-zikwi. Simungachifikire nkomwe choyambirira icho, chifukwa icho ndi chopitirira mtengo. Mtengo wake ndi wapamwamba zedi. Koma inu mukhoza kugula chopangidwa mochipa cha icho kwa pafupifupi madola awiri. Ndi chifukwa chake anthu lero samamvetsa kupirira kwake kwa okhulupirira ona enieni. Iwo amakhala nati, inu mukudziwa dziko lalowa mu chisokonezeko choterocho mpaka kamodzi pa nthawi inu mumayenera kukhala ndi nati kuti iliwongole ilo. Zimatengera wina kubwera poonekera amene ali osiyanira napo, ndipo iye nkudzakhala nati kwa kambado kameneko. Ine ndinali kuganiza tsiku lina, ndani ali wokhonza? Ndi ndani lero amene si ali nati? Ndinu nati ya wina wake. Ine ndikuganiza dziko likuchita misala kwa thunthu. Kodi inu mukudziwa kuti yafika nthawi imene anthu akulephera kuweruza pakati pa chabwino ndi choyipa, kapena choonadi, kapena cholakwika? Kodi inu mukudziwa andale akulephera kusiyanitsa chabwino ndi choyipa? Inu mumawaona iwo akukhala chete povotera kuti Baibulo libwererenso mu tchalichi kapena mu Baibulo libwererenso mu sukulu? Iwo sakudziwa kuti ndale ziwombera mbali iti. Taganizani za zimenezo. Ine sindikudziwa kuti mu Indiana muli zotani tsopano, koma kudera la Arizona ndikulakwira lamulo kuti muwerenge Baibulo mu sukulu. Ine ndikuganiza ndi chinthu chomwecho mu Indiana, pafupifupi United States yense, chifukwa mkazi wina wachikunja anasintha dongosolo lonselo. Ndipo kumbukirani, ndikulakwira lamulo kuwerenga Baibulo mu masukulu athu aliyense, koma misonkho ya okhulupirira ikuthandizira chikunja kuti chiziphunzitsidwa mu sukulu. Ndale ife tikusowa Abraham Lincoln wina. Ife tikusowa Patrick Henry wina. Ife tikusowa wacha America amene anga zitsutse mosasamala komwe ndale zili. Ndikuchitcha cholondola cholondola ndi cholakwika cholakwika. Kodi inu mukudziwa kuti alaliki lero akulephera kuweruza chomwe chili cholondola? Mawu a Mulungu kapena chipembedzo cha mpingo? Iwo sakudziwa kuti aziyenda njira iti, iwo akulephera kuweruza pakati pa cholondola ndi cholakwika? Ine ndikudziwa Baibulo limanena zimenezi, koma mpingo wathu umati, mwaona anthu alibe kuthekera kuweruza cholondola kwa cholakwika. Ndipo chilichonse chomwe chili chotsutsana ndi Baibulo ndi cholakwika. Mawu a Mulungu ndi olondola, ndipo mawu a munthu aliwonse ndi abodza amene ali wotsutsana ndi iwo. Ndipo kuti uyesere kuima tsopano pa nthawi ngati imeneyo ndi kuimira chimene chili cholondola, iwe umadzakhala nati, tiye ndiitane anthu angapo. Ine ndikutha kuganizira mneneri Nowa mu tsiku lopambana lija limene iye anakhalamo, mbado wa ukulu wa sayansi uja mene iwo ankamangamo mapiramidi ndi zimirungu zosemedwa, mene iwo ankatsimikizira kuti kunalibeko madzi kumwambako mwa kafukufuku wa sayansi. Apa pakubwera bambo wokalamba uyu kunja uko, ndipo anati kukubwera mvula kuchokera mmyamba. Noa anali nati kwa kambado kameneko, Iye anadzakhala nati, tiyentiganizire za Mose. Mose, pamene iye anapita uko kwa Farao, monga mmene ife tinalankhulira mmawawu. Ndipo Mose akupita kwa Farao ndi kukati, Ambuye wandituma ine kuno kuti ndidzawatulutse akapolo awa. Ali ndi ndodo mdzanja lake, kukalimbana ndi ankhondo akulu amene anagonjetsa dziko lonselo. Farao mulunta lake lonse la sayansi ankaganiza kuti Mose anali nati. Ndipo iye anali nati kwa iwo, ine ndikukhoza kuganizira mneneri Eliya mu tsiku lake lalikulu, pamene mbado wopambana wa fashion, pamene Ahabu ndi Yezebeli ankalamulira dziko monga mmene zinkakhalira mu masiku amenewo. Ndi mafashoni onse ndi zinthu zomwe Yezebeli ankafuna kuti azivala, ndi mmene iye anawapangitsa akazi onse kumavala monga iye ndi zopakapaka zake ndi kumapitilira mafashoni ake mene iye ankazikonzera yekha. Ndipo pamene chidempete china chokalamba chonga Eliya chinatulukira poyera, nalitsutsa mfuko lonsero kwa Ahabu, iye anali nati, izo nzoona Amosi mneneri. Pamene iye anabwera ku Samariya mu tsiku limene Samariya anangokhala ngati Hollywood lero, akazi pa nsewu atavala, ndipo ngakhale chigololo cha poyera momwe iwo akuchitira ndi kumakakhala kumeneko kumalola mwamuna, ndi pafupifupi chigololo cha poyera lero. Ndithudi iwe ukuona, ine ndinapita kumalo ena ake usiku wina kuti ndikapeze china chake choti ndidye. Ndipo anyamata ndi atsikana achichepere kumeneko akukumbatirana ndi kumapsopsonana ngati kaya chiyani, ine sindikudziwa. Ndipo kodi inu mukudziwa mulongo wanga wang'ono kuti chimenecho mwakulankhula kwina ndi chigololo? Pamene mwamuna akupsopsonani inu, iye mwakulankhula kwina wachita nanu chigololo. Iwe musamamulole iye kuti azikupsopsonani inu mpaka inu mutadzakwatirana, pakuti zopangitsa kugonana za onse awiri mwamuna ndi mkazi zimakhala mmilomo. Kodi inu mukumvetsa? Ndipo pamene zopangitsa kugonana za mwamuna ndi mkazi zigundana, zilibe kanthu kuti zikuchitikira kuti inu mwakulankhula kwina mwachita chigololo. Ndipo inu musamalole nyamata kuti azikupsopsonani inu kufikira velo imeneyo itadzavundukulidwa pa nkhope yanu ndipo mwakhala mkazi wake. Musamachite zimenezo, kumeneko ndi kuchita chigololo, kumeneko ndi kusakaniza kwa zopangitsa kugonana za mwamuna ndi mkazi. Chifukwa chiyani mwamuna samapsopsonana ndi mwamuna, mkazi kupsopsonana ndi mkazi mmilomo? Chifukwa izo sizimagundanitsa zopangitsa kugona nazo. Ana amabadwa pogundanitsana zopangitsa kugona nazo, kotero zimangokhala pafupifupi chigololo cha poyera aponso konsekonse. Muone pa makanema ndi chilichonse zimene inu mumaonera ku kupakana malovu ndi kumapitirira nzosadabwisa kupanda makhalidwe kuli kukuchuluka. Iwo angachite bwanji zimenezo ndi kumapitirira kumawapsopsona akazi amenewo pakamwa, akudziwa kuti zimenezo ndi chigololo. Mulungu sadzakhululukira izo pokhapokha inu mutalapa. Ndipo tsopano pamene ankabwera neneri wopambana uyu Amosi, iye amadziwika kuti ndi mmodzi wa aneneri ang'ono chifukwa palibe zambiri zomwe zinalembedwa za iyeyo, koma iye anali ndi mawu a Ambuye. Ndipo iye ankayang'ana pa mzinda umenewo, zonse zitaperekedwa mu mapaki, amuna atakhala ali ndi manja awo atawakumbatira akazi, ndi akazi atakumbatira manja awo amuna, basi Hollywood wa makono. Ndipo iye amayenda kudutsa mzinda umenewo ndi kuti inu mulape kapena muonongedwa. Iye anali nati, iye pafupifupi anali atadzinena yekha kuti ndi wamisala kwa iwo. Yohane Mbatizi, pamene iye anabwera poonekera kwa zipembedzo za mabungwe za tsiku limenelo, iye anali nati, iye anali nawo mwayi wodzakhala wansembe kuti atsatire mapazi abambo ake. Koma iye anakana kuchita zimenezo chifukwa Mulungu anali atamuchotsako iye ku tizikhulupiriro timeneto ndi zipembedzo chifukwa ntchito yake inali yofunikira kwambiri. Iye anali woti adzamulengeze Mesiya wakudzayo. Ndipo pamene iye analibe chochita ndi Afarisi, Asaduki kapena wina aliyenseyo, iye anakana gulu lonse la iwo. Ndipo anati, inu musayambe kumanena kuti ife tili naye Abrahamu kwa Atate athu, pakuti ine ndikunena kuti Mulungu ndiwokhoza mwamiyala iyi kudzusa ana kwa Abrahamu. Kwa dziko la chipembedzo la masiku akewo, iye anali nati, chabwino. Pamene Yesu anabwera poonekera kwa anthu wachipembedzo amasiku ake, iye nayenso anali nati, chifukwa iwo anati, iwe ndi Samariya, iwe wasokonezeka malingaliro ako, iwe ndi munthu wa misala. Mwakulankhula kwina munthu wopenga. Iye anali chimenecho kwa anthuwo, Ambuye wanu ndi mpulumutsi. Zosadabwitsa Paulo, wophunzitsidwa ndi Gamalieli kuti adzakhale wansembe, mwayiwoti tsiku lina akanadzakhala wansembe wamkulu. Ndipo ali pa njira yake wa ku Damasiko, iye anagwetsedwa pansi ndi kuwala kwa uzimu. Ndipo iye anayang'ana mmwamba pokhala Myuda, ndipo anadziwa kuti lawi la moto limenelo ndi limene linkawatsogolera anthu ake. Iye anati, Ambuye, ndinu yani? Ndipo iye anati, ine ndine Yesu. Ndipo pamene iye analanditsa maphunziro ake, iye analanditsa za Mulungu zake zonse zomwe iye anali ataphunzitsidwa mʼmasukulu. Ndipo anakhala mlaliki wamba wa munsewu. Iye anali nati, iye anati, ine ndasanduka chitsiru. Ndipo anthuwo ankaganiza kuti iye anali atachita misala. Wapenga. Iye anamuza Festo, ine sindine wa misala. Iye ankangomudziwa Ambuye. Koma kumudziwa Ambuye mugulu la chipembedzo, ine ndikuyembekeza kuti inu simuziphonya izi. Kumudziwa Yesu lero pakati pa gulu la chipembedzo, iwe umakhala nati, izo sizinasinthe, ine ndikhoza kukhazikika kwambiri pa izi, koma ine ndikufuna kuti ndithamangire mzere wa pemphero. Martin Luther, wansembe wang'ono wa Chigerman uja, atanyamula mgonero tsiku lina, anautayira iwo pansi pa mastepe, ndipo anati, ili si thupi la Yesu Khristu. Uwu ndi mkatechabe umene wakonzedwa kuseli uko. Ndipo iye analengeza kuti olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Iye anali nati kwa mpingo wa Katolika. Iwo akanakhoza kumupha iye chifukwa cha zimenezo, koma iye anali nati, ndipo iwo anangomusiya iye yekha. Koma iye anadzakhala nati kwa kambado kameneko. John Wesley, mumasiku a ola lalikulu lopanda makhalidwe la England, pamene chikanapanda chitsitsimutso cha Wesley kubwera poonekera, dziko lonselo linavunda kupanda makhalidwe paliponse. Ndipo mpingo wa Anglikani unali utasochera kwambiri, mpaka uko kunalibenso chitsitsimutso kaganizidwe ka Chikavini ako. Ndipo John Wesley anabwera poonekera ali ndi mawu akuyeretsedwa kutsuka kupanda makhalidweko. Iye anasanduka nati, kuwerenga mobwereza bambo Wesley nthawi ina mu buku lake. Iye anali akubwera akudutsa mkanjira, ndipo mmodzi wa amuna ampingo wa England, iwo onse ankaganiza kuti iye anali wa misala. Kotero iye anayima mkanjirako, bambo Wesley anali munthu wochepa kwambiri. Munthu wankulu kwambiri uyu amaganiza kuti akanangomugwetsera iye pansi ndi mbama. Kotero iye anayima mkanjirako. Bambo Wesley anayandikira ndipo anati, mundikhululukire ine bwana, kodi inu mungachoke panjirapo? Ine ndili pachangu. Ndipo wachi Anglikani anati kwa iye, ine sindimapatukira njira chitsiru. Bambo Wesley mwaulemu anatsitsa chipewa chake, anamuzungulira iye anati, ine nthawi zonse ndimatero. Kotero inu mukuona, ameneyo anali wina, amene anali nati, Mmodzi iyo anali wa Khristu, mmodzi winayo anali wa mpingo. Kotero ndinu nati ya wina wake apobe. Pamene achipentekoste anabwera poonekera zaka 50 zapitazo, iwo ankati anthu amenewo ndi openga. Iwo anali manati. Izo mzona. Chifukwa iwo ankadzudzula chivundi chonse chija chimene chinali mu mibado ya mpingo pa nthawi imene iwo anafika poonekera. Koma kodi achipentekoste achita chiyani? Abwereranso mbuyo kumasanzi omwe iwo anatulukako. Abwereranso mu chivundi cha chipembedzo.
It's time for another nut.
Inu mukudziwa chiyani?
Yes.
Ndi nthawi ya nati ina. Inde. Ndi nthawi ya inanso. Izo nzona.
Notice.
Zindikirani nati. Pasa nakhale nati, pamayenera kukhala bout. Yoti ikwanirane ndi nati imeneyo. Ndipo nati imeneyo imakhala ndi mazinga a boutiyo. Ngati izo sizitero, izo sizilowelana. Zindikirani onse amene anali ndi mazinga mu masiku a Noa. Anali ndi mazinga a uthenga wosandulika thupi. Noa nati anawakokera iwo mu chombo. Izo zimatengera kuti mazinga anuwo ndi achiyani. Kodi munalembedwa mazinga achiyani? Ngati inu munalembedwa mazinga achidziko, iwo akukokeraniko inu? Ngati inu munalembedwa mazinga amawu, iwo adzakukokani inu? Izo zimatengera kuti mwalembedwa mazinga achiyani? Ndinati iti imene inu muziyitsatira. Koma Noa pokhala nati ndi mawu a Mulungu, nati kumbado wa sayansi ndi kwa mbado wa chipembedzo mene iye ankakhalamo. Iye anawakoka iwo amene akanati apulumutsidwe kulowa nawo mchombo. Amen. Iwo amene anali okonzedweratu bauti imene inapangidwa natiyo isanakhalepo. Bauti imayenera kulembedwa mazinga anatiyo. Kotero Satana, iye alinawo mabauti ena ndi manati naenso. Mabauti ndi manati ama ufumwa dziko lino. Farao anali basi nati mochuluka kwa Noa kapena kwa Mose. Chimodzi modzi monga Mose anali kwa Farao. Farao ndi matsenga ake onse a sayansi anali atalikokera fuko lake kwa iye mwini. Noa pokhala nati ya Mulungu anawukokera mpingo kupita ku dziko lolonjezedwa. Zimatengera kuti munalembedwa mazinga mbali iti. Iye anawukokera mpingo kuti utuluke mu Igupto. Monga Noa anawukokera mpingo kuti utuluke mu dziko nkupita nawo ku chombo. Mose anawukoka mpingo kuchokera ku Igupto, anapita nawo ku dziko lolonjezedwa la Mulungu. Yesu anati, tsopano musamalitse, chifukwa manati awa ndi mabauti akuoneka ofanana zedi, muzingoyang'anitsitsa mazingawo. Mateyu 24:24, iye anati, izo zikanati pafupifupi zidzanyenge osankhidwa omwe. Tsopano achi Amerika ndi chipembedzo chonse cha dziko akusowa nati, a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, iwo onse amwazikana mu ichi icho. Ndipo onse akumenyana. Ndipo kuonjezera apo, iwo onse analembedwa mazinga about imodzi. Kotero Mulungu anawapatsa iwo bauti, ndipo akuwatumizira iwo nati, mgwirizano wa mipingo ya mdziko lonse. Iyo idzawakokera iwo onse pamodzi. Izo nzona. Iyo ndithudi idzatero. Iyo idzawakokera iwo pamodzi, mgwirizano wa mdziko. Inu mukudziwa, iyo inatero, kuno osatikale litali. Apo sizingatheke kuti pachitike chilichonse choyambitsa popanda chifukwa chake. Akazi akufuna kuti azizivula zovala zawo. Iwo akufuna kuti azivala makabudula. Iwo akufuna kuti azikhalabe ampingo. Iwo akufuna kuti azivala zonse izi mapanti kapena chilichonse chimene inu mumazicha zinthu zimenezo, iwo akufuna kuti azichita zimenezo, ndipo iwo akufunabe kuti azikhala mpingo. Iwo amafuna kuti azifuwa, azikuwa ndi kumavina, kupembedza. Kumeneko ndi kupembedza. Tsopano ngati ine ndikanakhala nayo nthawi, ine ndikanatsimikizira zimenezo kwa inu. Kumeneko ndi kupembedza mdierekezi. Kumavina monga choncho ndi kumachita zinthu zimenezo. Ine ndikhoza kutsimikizira izo kwa inu. Mumayiko achikunja. Iwo amafuna kuti azipembedza ndi kumasungabe umboni wawo ndi kumakhalabe mumpingo. Kotero Mulungu anawapatsa iwo nati, awiri kapena atatu a iwo, wina dzina lake Elvis Presley, wina Pat Boone ndi Enford, akhoza kuimba nyimbo ndi zina zonsezo, ndipo nkumadzinenerabe kuti ndi Mkhristu. Ndinati, iyo ilibe mazinga amawu. Kulondola. Tsopano, ine ndinati ndimaliza mutheka laola, ndipo iyo yakwana. Koma mvetserani. Dziko likufuna nati, jerekezi waona kuti iwo aipeza iyo. Iwo alinao kale mazinga a iyo. Koma pamene dziko likulembedwa mazinga anati, pali anthu amene akutchedwa mkwatibwi. Iwo akulembedwa mazinga naonso. Motsimikiza basi, monga ine ndaima pano, Mulungu awatumizira iwo nati, mene iti dzankoke mkwatibwi kunchotsa muchisokonezo ichi. Kupita naye mukukhalapo kwa Mulungu.
It'll be a word threaded nut.
Iyo idzakhala nati ya mazinga amawu. Otsutsa masiku pang'ono apitawo ananena kwa ine uko mu Tucson. Iye anati, inu mukudziwa anthu ena amakupangani inu kukhala nati ndipo ena amakupangani inu kukhala Mulungu. Ine ndinati chabwino, zimenezo zimayenda bwino. Ine ndinadziwa kuti iye amayesera kuti anditsutse ine. Mukuona? Iye anati, anthu amaganiza kuti inu ndi Mulungu. Ine ndinati chabwino, basi ine ndimadziwa kuti anthu samachita zimenezo. Koma ine ndimadziwa kuti iye samamvetsetsa izo, chifukwa iye anali kumbali inayo ya chikopa. Inu mukuona? Kotero ine ndimadziwa kuti iye samatero, iye samadziwa izo. Kotero ine ndinati, zimenezo sizili patali kwambiri ndi mawu a Mulungu. Sichoncho? Mwaona? Basi kungomulola iye, kungomudziwitsa iye kuti ife sitinatayike. Ife tikudziwa pomwe ife tayima. Ife tikudziwa ndi ngalawa iti yomwe ife takhalamo. Ndipo ndi mphepo yanji yomwe ikuomba iyo. Ife tikudziwa chomwe mazinga athu ali, ndikuti nati yathu ndi chiyani. Ndipo ife tikudziwa momwe ife tayimira. Ine ndinati, zimenezo sizikusiyana ndi mawu a Mulungu mochuluka kwambiri. Sichoncho? Ine ndinati, kumbukirani pamene Mulungu anali kumutumiza Mose kwa ana Israeli. Mulungu anamupanga Mose kukhala Mulungu. Izo nzona. Ndipo anamupanga nayenso Aroni mchimwene wake mneneri. Zinzona. Aneneri onse Yesu anati anali a Mulungu. Iwo anali a Mulungu. Munthu. Izo nzona. Mulungu amatanthauza izo mwanjira imeneyo. Mvetserani. Mawu amene ife timalalikira ndi mawu amene ine ndinanena mawa uja. Mulungu kuzibisa kuseli kwa zikopa. Zikopa za katumbu. Mulungu kuzibisa kuseli kwa chikopa cha munthu. Mukuona? Zimene iye ankachita. Pamene Mulungu ankaonetseredwa mudziko lapansi, iye anali akuzibisa kuseli kwa chophimba. Kuseli kwa chikopa cha munthu otchedwa Yesu. Iye anali atapimbidwa ndipo akuzibisa kuseli kwa chikopa cha munthu otchedwa Mose. Ndipo iwo amakhala a Mulungu osati milungu. Koma iwo anali Mulungu. Mulungu mmodziyo amangosintha chigoba chake kumachita chinthu chomwechomwecho nthawi iliyonse kumawabweretsa mawu awa. Mwaona? Mulungu anazipanga izo mwanjira imeneyo. Iye amadziwa kuti munthu amayenera kuti aziona china chake. Chilipo mwa wina aliyense wa ife obadwa mdziko. Monga mmene ine ndimakuwuzirani inu mawa uno, palibe amene ankayerekeza kuti azimutsatira Mose mmenemo. Mulungu samachita gonse ndi awiri. Iye amachita ndi mmodzi nthawi zonse. Panalibe aliyense angayerekeza kuti amutsanzire Mose. Iyo imakhala imfa. Imfa yachilengedwe. Kuyesera kuti umutsanzire iye kupita mu lawi la moto lija ndi iyeyo. Kotero anthu onse sanapangidwe. Inu simunabadwe mwa njira imeneyo kuti muzikafikira muchauzimu icho. Koma Mulungu anawayika ena pa dziko lapansi kuti azimuyimira iye ngati kazembe wochokera kwa iye. Ndipo kazembe ameneyo amadzozedwa ndi Mulungu kuti azikalowa muchauzimu chachikulu chosadziwikacho. Ndi kukazindikira za muntima. Ndi kukatulutsamo zinthu zomwe malingaliro wamba sangathe kuzimvetsa izo. Iwo amakatulutsako chinsinsi cha Mulungu. Kuneneratu zinthu zomwe zilipo, ndi zinthu zomwe zakhala zilipo, ndi zinthu zomwe ziti zidzakhalepo. Ndi chiyani chimenecho? Mulungu. Mulungu kuseli kwa zikopa. Chikopa cha munthu. Kulondola kwenikweni. Sam Conley, amakhala mu Tucson, anabwerako kuno kamodzi zaka zambiri zapitazo ndi bambo Kid. Ndipo anachilitsidwa, anali ndi chilonda cha mmimba, chokhalitsa kwa zaka zambiri. Pamene ine ndinapitako chilimwe chapitachi, Sam anali ndi mwala umene akatswiri kumeneko mu Tucson, anauyeza iwo. Iwo unali waukulu ngati nsangalabwi. Mbale Sam Conley, ambiri a inu kuno mukumudziwa iye. Iyeyo ndochokera ku Ohio. Ndipo iye anapita kwa dokotala. Ndipo iye anati, Sam, udzikonzekeretse weka. Sabata ya mawa, ine ndizachotsa mwala umenewo. Masiku angapo kuchokera pamenepo. Iye anati, kodi ine ndingautulutse mwalawo a dokotala. Anati, izo ndizosa teka. Mwalawo ndi waukulu zedi. Kotero iye anamukweza iye galimoto ndikumutengera iye ku nyumba. Ndipo iye anandiimbira. Iye anati, ine ndikufuna kuti inu mubwere ndipo mudzandipemphelere ine mbale Branham. Ndi chifukwa chiyani iye anandiitanira ine kwa zoterozo? Ndipo ine ndinayamba kumupemphelera iye. Ine ndinati, Sam, ndizo pakuti atero Ambuye, mwalawo utulukamo okha. Ndipo mmawa otsatira, iye anautengera mwalawo kwa dokotala. Ndipo iye anati, adokotala anati, Bambo Conley, ine sindikumvetsa mene izi zachitikira. Ndipo iye anati, ine ndiwokhulupirira mwa Mulungu. Ndipo Mulungu wanditulutsira mwalawo ine. Wauchotsa iwo mwa ine. Munthuyo amalephera kuti akhulupirire izo, dokotalayo. Chimodzimodzinso monga iye analephera kukhulupirira za chotupa cha chikulu chija. Chikuchoka pambali ya mkazi wanga. Inu mukuzidziwa mwaona. Kotero iye anati, pafupifupi miezi sikisi mtsogolo, yomwe inali pafupifupi itatu, pafupifupi masabata awiri apitawo, kapena masabata atatu, Sam Conley anakanthidwa ndi vuto la mtima lovuta. Ndipo ine sindikudziwa dzina lake, msempha kapena mtundu wina wakutsekeka kwa mtima, kapena chilichonse chimene icho chili. Ndizo pya kwambiri, izo sizingati, iwe sungachire izo, iwa matero. Matenda mtima, ndipo mtima wake unatsekeka. Ndipo mapazi yake anatupa mpaka maondo ake anakula kuposa mwendo wake, pamwamba apa kuzungulira nchiuno chake. Kotero, iwo anamutengera iye kwa adokotala. Adokotala anati, mutengereni iye kunyumba mwabata, kapena kuchipatala. Sam anati, ine sindikufuna kuti ndipite kuchipatala. Anati, mutengereni iye kunyumba, ndipo mukamuike iye pa bedi. Ndipo iwe, usakasunhe mutu dzanja kapena phazi kwa miezi sikisi. Anati, iwe ukhoza kumwalira pa miniti iliyonse. Ndipo mbale Norman anaimba, ndipo ife tinapitako usiku umenewo kuti tikamuone mbale Sam. Ndipo pamene ife tina mupempherera iye, ndipo Ambuye analankhula. Ndipo mmawa otsatirawo, Sam anapita ku ofesi ya adokotala, ali ndi miyendo yake ya mthalauzayo, atayikokera mmwamba. Anakaima pamaso pa adokotala. Ndipo anati, tandiona nini adokotala. Ndipo adokotalawo anakamuika iye pachowezera mtima cha magetsi. Ndipo iye anati, ine sindikumvetsa izi. Anati, bwelera ku ntchito. Iye anati, kodi ndiwe wa mpingo uti. Iye anati, ine sindine wa uliwonse wa iyo. Iye anati, iwe sungakhale mkhristu popanda kukhala wa zipembedzo zimenezo. Iwe uyenera kutelo. Mwaona ndizo zonse zomwe adokotala ankazidziwa. Samu anali nati kwa iye, ndipo iye anali nati kwa Samu, pakumufunsa funso loterolo. Kenako chinachitika ndi chiyani? Samu anabwera kuno, ndipo iye anati, kodi ine ndizinena chiyani kwa aliyense? Amenanga ndiuze ine zinthu zoterozo mbale Branham. Uziwa uza iwo kuti ndiwe wa mpingo umodzi, ndipo okhawo. Iwe sumajoina iwo, iwo sichipembedzwayi. Iwe umabadwira mwa iwo. Dona wang'ono pafupifupi miyezi 6 yapitayo, atatsamira pachifuwa cha mlongo Norman, ine ndamuyiwala dzina lake. Mkazi wang'ono wokongola kwambiri wa pafupifupi usinku wa zaka 7 zakubadwa. Iyeyo ndi mwamuna wake anali atasiyana. Ndipo iye anali atadwala kansa ya magazi. Ndipo iye anakhala ali muchikhalidwe chotelocho mwakuti iye amalephera kuti aziyendayenda. Ndipo pa mapeto pake zinavuta kwambiri mpaka madokotala anamuika iye pa bedi. Ndipo madokotala anamuyendera iye mpaka nthawi itafika. Iwo anamupatsa iye kufikira lachitatu linalo. Iye akanadzakhala atafa kudzafika lachitatu. Ndipo akazi a Norman mwanjira ina anamuchotsapo iye pa bedipo ndi kumubweretsa iye kuno. Ndipo amachita kumugwirizitsa iye pa mpando. Ndipo pamene munthu wachichepereyo anakhala pamenepo akusunthira chambuyo ndi mtsogolo ndi otuwa mene iye akanakhalira wachikasu pa khungupo chifukwa cha kansa, kansa ya mmagazi. Ine ndinati chabwino, ine ndikhoza kukupemphererani inu Mulungu. Ndipo iye akuyesera kuti alankhule. Ndipo misozi ili mmaso mwake, iye anati, ine ndinati, kodi ndinu Mkhristu? Iye anati, ndine wa Methodist. Ine ndinati, ine ndakufunsani inu ngati muli Mkhristu. Ndipo iye anati, inu mukutanthauza kukhala wa mpingo wa Chikhristu? Ine ndinati, ayi amayi, ine ndikutanthauza kodi inu munabadwa ndi mzimu wa Mulungu, ndipo mumamukonda Ambuye Yesu? Iye anati chabwino, ine nthawi zonse ndakhala wa mu mpingo. Ine ndinati, ngati Mulungu atakulolani inu kuti mukhale ndi moyo, kodi inu mungandilonjeze ine kuti mudzabwerera kwa ine ndi kudzandilola ine kuti ndikuonetseni inu njira ya Ambuye momveka bwino kwambiri? Iye anati, ine ndimulonjeza Mulungu chilichonse ngati iye apulumutse moyo wanga. Ine ndidzamutumikira iye. Basi pomwepo masomphenya anabwera, anati pakuti atero Ambuye. Usakonzekere ung'ambe zinthu zako zapa imfa yako mkucha. Limenelo linali lolemba, ndipo iye anali woti adzafa lachitatu. Iwe si ufai. La Mulungu lapitali, sabata kuchokera la Mulungu lino. Ine ndinakhala naye iye muchipinda. Waonjezera mapaundi ena 7 osamvetseka. Adokotala akuti palibepo chizindikiro chimodzi cha kansa ya mmagazi paliponsepo. Ndipo iye amafuna kuti adziwe. Ndipo ine ndinamutumiza iye uko kuti akabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, mudziwe la nthirira. Njira ya Ambuye. Akhoza kukhala nati, koma ngati ine ndikwezedwa pamwamba, ine ndidzakokera anthu onse kwa ine. Ine ndinakamuchezera mnyamata amene ankakonda kumadzatenga matepi kuno. Liyo Mesia, iyeyo ali ndi galimoto ya telera. Ndipo ine ndinakhala ndikuwapempherera anthu ena. Ndipo ine ndinamupempherera dona wang'ono dzina lake Loka. Ine ndi kukhulupirira linali limenelo. Ndipo iye anali ndi maoperation 14 a cancer. Ndipo madokotala anangomusiya iye kuti amwalire. Ndipo anapempheleredwa ndi kumuza iye kuti samwalira. Koma iye akhala moyo. Ndipo palibepo chisonyezo cha izo paliponsepo. Ndipo chifukwa cha zimenezo 28 a pa banja lake anali atayima pamenepo anapulumutsidwa. Ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Akhoza kukhala nati, koma akukokera anthu onse kwa iye amene angabwere. Iyo ili ndi mazinga amawu. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Ine ndinalandira kalata yomwe inafika dzana. Ili uko mu failo. Chilimwe chapitachi. Pamene ndinali pa ulendo ukasaka. Kapena dzinja lapitali. Chinali chaka chapitacho. Nyamata wachimwenye dzina lake Oscar. Yemwe ife timasaka naye munsewu waukuluwo. Ndikumene mngelo wa Ambuye ine ndinakuuza ni inu kuwoloka kuno. Akanadzabweretsa mphalapala ija ndi chimbalangondo cha siliva pamwamba pa ubweya. Nonse inu mukukumbukira zimenezo. Ndipo nyamata uyo pamene ine ndinalowamo iye anadzalowa mu hemayo. Zinja lapitalo, ndipo pamene Bad anandifunsa ine kuti ndipemphere, iye anavula magolovesi yake, iye amapalasa, iye anavala magolovesi ameneyo, ndipo anali atakonzeka kuti azipita, iye anali wa Katolika, iye analibe chochita ndi zimenezo. Chilimwe chapitachi, pamene iye amatha, atayima pambali panga, pamene amayi yake anali kumbuyo uko, akufa ndi nthenda ya mtima. Iye anati, kodi inu simungabwere, ndi kudzawapempherera iwo. Ine ndinabwerera mu kanyumba kakang'ono akaka amwenye kumeneko. Ndipo pamenepo onse awo anasonkhana kumuzungulira mayi uyu. Ndipo iye akufa, samatha kulankhula liwu la Chingerezi. Ndipo mzimu woyera unatsika. Ndipo unadzamuuza mayiyo kudzera mwa utanthauzira. Mwana wake wamkazi. Zomwe zinali zitachitika, zomwe zinali. Ngakhale kumutchula dzina lake, ndikumuuza iye chimene iye anali, ndi fuko lomwe iye ankachokerako, ndi mmene izi zikanadzachitikira. Ndipo mayiyo anachilitsidwa nthawi yomweyo. Ndipo mmawa otsatira, pamene ine ndinkabwerera kuti ndikawaone iwo. Pamene ine ndimapita nditakwera, ndikupita mamayilosi 40. Kubwereranso kuitsatira nkhosayo. Pamenepo iwo anali onse atakhala pamenepo. Iye anali yense akukwera pakavalo kuti azibwerera kuti akawambe nyama ya insa. Ndipo ine ndinati usiku watha pamene ine ndimapemphera ine ndinati Atate athu amene muli kumwamba. Ine ndinati Luis ine linali pemphero la Chikatolika. Inu nonse munayambapo. Ndipo kenako zona ine ndinadzakusiya nipo inu. Ndipo ine ndinati sopano ine ndingomuthokoza Mulungu. Ife sitimanena mapemphero, ife timapemphera. Iye anati ife sitilinso akatolika. Iye anati ife tikukhulupirira monga inu mukukhulupirira. Ife tikufuna kuti inu mutitenge ife tonse. Ndipo mukatibatize ife mmene inu mumabatizira. Ife tikufuna mzimu woyera. Pa ulendo obwerera, nyamatayo anali atasowetsa akavalo ake miyezi izo zisanachitike. Sama wapeza iwo. Ndipo mlondolayo anali akumuvutitsa iye amati, Oscar, iwe umadziwa bwino kusiyana ndi kuwasiya akavalo awo monga choncho. Zimbalangondo zambiri zikhoza kukhala kuti zadya akavalo ameneyo pofika nthawi ino. Ndipo iye anapitilira kuima pafupi ndi ine. Ndipo iye anati, usiku ina iye anati, ine ndikufunseni inu china chake. Ine ndinati inde. Anati, Bale Branham, mupemphere Mulungu. Mulungu andibwezere ine ana akavalo anga. Ine ndinati, Bade akuti chimbalangondo chawadya iwo. Anati, Mbale Branham, mumufunse Mulungu. Mulungu mbwezereni Oscar ana akavalo ake. Ine ndinati, iwe ukukhulupirira zimenezo Oscar. Iye anati, ine ndikukhulupirira. Mulungu wawachilitsa amayi anga. Mulungu amakuuzani inu komwe kuli chimbalangondo, komwe kuli nyama. Mulungu ameneyo, odziwa komwe kuli nyama, akudziwa komwe kuli akavalo anga. Mukuona? Chaka chapitacho, nditayima kumbuyo uko ndi Fred Southman, yemwe ali pano usiku uno. Pilepo, mwana wanga, mzimu woyera unatsika. Ine ndinati Oscar, iwe ukawapeza ana akavalo ako, iwe akakhala atayima muchisanu. Galata ili uko, anandirembera ine sabata ya thai, ndipo ndayilandira iyo la chisanu, inabwera kuno. Ili uko mufairo tsopano. Mbale Branham, Oscar, anakawapeza ana akavalo atayima muchisanu. Mwumwe iyo anakalira moyo palibe amene akudziwa. Uko nyamatayo panthawi ino ya chaka June kumakhala chisanu chambiri kumeneko. Chimakhala mapazi 20 kapena sata chisanu kuwazungulira iwo. Iwo anakhala kobwanji kumeneko kudusa munyengo ya chisanu mumpita uwu. Oscar nkukhoza kufikira kwa iwo atavala nsapato za nchisanu. Koma inde iye sangaveke sapato ana akavalo akewo. Kuma iye anakawapeza iwo molingana ndi mawu a Ambuye. Izo zikhoza kumveka ngati nati. Mungu zikhulupirira izo nthawi ina. Zimatengera kuti mazinga anu ali motani. Tsopano izo sizingakhale ndi mazinga achipembedzo. Izo zimangokhala ndi mazinga a mawu. Koma alipo anthu ena mu dziko amene amakhulupirira mawu amenewo. Izo zidzatengera nati kuti idzamukutire mkwatibwi ameneyo kumuchotsa kuno ali ndi mazinga, pakuti mkwatibwi ndi mkwati ali mmodzi. Ndipo Mulungu ndi mmodzi, ndipo mawu ndi Mulungu. Iye adzayenera kukhala ndi mazinga a mawu, ndipo iwo adzamukoka mkwatibwi kumutulutsa muzipembedzo zimenezi. Eya, iye ankafuna kuti azinditsutsa ine. Inu mukudziwa izo zikundikumbutsa ine pamene ndimakamba mmawawu za Mulungu kubisala kuseli kwa zikopa. Chikopa cha munthu. Nkhani yaing'ono ndipo kenako ine nditseka. Pepani kuti ine ndakusungani inu pano pafupifupi maminiti 45 tsopano. Kunali banja. Banja la Chikristu, ndipo uko kunali, ine ndinamuza izi otsutsa uyu. Ndipo mbanja limeneli munali, iwo ankakhulupirira mwa Mulungu, iwo anali ndi nyamata wang'ono mmenemo, koma iye anali ndi mantha kuti afa munkuntho. Mphezi, iye basi anali ndi mantha kuti afa. Iye amakhoza kuthawira pansi pa matebulo paliponsepo, pamene kukuchita mphezi. Kotero usiku wina kunabwera mkuntho waukulu ku farm ndi kumene iwo amakhala. Ndipo mitengo inali kuomba, ndipo mphezi zikung'anima kukuda usiku. Amayi anati kwa Junior, anati tsopano Junior, iwe upite mchipinda chapamwamba ndipo ukagone pa bedi. Anati tsopano usachite mantha, upite pamwamba apo. Kotero Junior wang'ono atavala zovala zake zogonera, anakwera masitepewo akuyang'ana mbuyo pafupifupi kuti azilira. Iye anagona pansi kuyesera kuti agone, anafunditsa mutu wake. Iye amalephera kuti agone, mphezi imeneyo ikung'anima pafupi ndi zenera. Kotero iye anati, amayi, anati, bwerani kuno ndipo mudzagone ndi ine. Chabwino iye anati, Junior, palibe chomwe chiti chikuvutitse iwe, mphezi imeneyo singakupweteke iwe. Iye anati, koma amayi, mubwere kuno ndipo mudzagone ndi ine. Kotero amayiwo anakwera masitepe, ndipo anakagona pa bedipo ndi Junior wawoyo. Ndipo iwo anati, Junior, mwana wanga wang'ono, amayi akufuna kuti akuuze iwe china chake. Iwo anati, Junior, ife ndi banja la Chikristu. Ife timakhulupirira mwa Mulungu, ndipo ife timakhulupirira kuti Mulungu amatitetezera ife mmikuntho. Ife timakhulupirira zimenezo ndipo ife timakhulupirira kuti Mulungu amasamalira ake omwe ndipo anati ine ndikufuna kuti iwe uzikhulupirira zimenezo Junior kuti usamachite mantha Mulungu ali nafe ndipo iye atiteteza ife Junior anachita jega kanthawi pang'ono iye anati amayi ine ndimakhulupirira zimenezo nanenso iye anati koma pamene mphezi imeneyo ifika pafupi kwambiri ndi pa zenera ine ndimafuna kuti ndizimumverera Mulungu wokhala ndi khungu pa iye kotero ine ndikuganiza kuti akuluakulu onse a ife timaganiza chinthu chomwechomwecho Mulungu wokhala ndi khungu pa iye Mulungu wokhala ndi khungu pa iye izo zikhoza kumveka ngati nati kwa dziko koma iyo ikukokera anthu onse kwa iye tiyeni tipemphere Atate akumwamba monga tinkhani tating'ono ta zotichitikira ndipo nthawi zina izo zimachitika pa cholinga ndipo izo komabe zamwano mene izo zilili komabe ife timazimvetsa izo muchinenero chomwe izo zinachitikira kotero ife tikukuthokozani inu usiku uno ambuye kuti Mulungu akhoza kuziyika yekha mwa ife ndife wothokoza kuti panali chitetezero chimene chinapangidwa magazi auyo wolungamayo Yesu yemwe anali chidzalo cha Mulungu chidzalo cha umulungu muthupi kuti iye anataya moyo wake wofunika osati kuchotsedwa pa iye koma mwakufuna anautaya iwo kuti ife tikathe kumumva kukoma iye muchidzalo chakukhalapo kwake mu ulemerero wa Shekina mmene iye ankakhalamo kuti miyoyo yathu ikathe kuyeretsedwa ndi magazi amenewo kuti mzimu woyera waukulu iwo yeni udzakhoze kukhala moyo mwa ife ndipo ife nkusandulika aphunzitsi aneneli ndi zina zotero kwa anthu kwawo ambuye amene ali osowa mphatso za Mulungu Mulungu mwini wake kumaonetsera kunyezimiritsa mphatso zazikulu za Mulungu mukukhalapo kwa mbado wa makono uno ndi kachulidwe kamwanoko ambuye kakukhala nati ndipo ife tikudziwa kuti mutsiku lino kuti nthawi zina zimatengera pamene dziko lili mu chisokonezeko monga mmene mpingo ulili lero kumango jowina mipingo yatsopano ndi zipembedzo zatsopano munthu amene amabwera ndi mawu amatengedwa ngati nati munthu wopenga monga mtumwi wamkulu Paulo amene anaphunzitsidwa kuti adzakhale munthu wa za Mulungu wansembe ndipo komabe iye anati iye anakhala opusa chifukwa cha ulemerero wa Mulungu iye anataya maphunziro ake kuti anthu angamvetsere mawu ake apamwamba wopukutidwa ndipo anati iye sanabwere ndi mawu wodolola ndi nzeru za munthu kuopa kuti chikhulupiriro chawo chingakhale mu zoterozo momwe mpingo watembenukira ku zimenezo lero monga iye ananenera ndikadzachoka ine mimbulu idzalowamo osazisiya nkhosazo koma iye anati anabwera kwa iwo mu mphamvu ndi maonetseredwe a mzimu woyera kuti chikhulupiriro chawo chikakhale kwa Mulungu Atate iye anakhala opusa wa dziko lapansi kuti akamudziwe Yesu ndipo kotero chomwechonso ife lero ambuye pali anthu amene akhala pano amene amatengedwa kuti ndi amisala chifukwa chakuti iwo akonzeka kuti azimudalira Mulungu pa machiritso awo pa kopita kwawo kwa muyaya akuyika kutchuka kwawo pa chiopsezo pofuna kuti azimupembedza iye kumuthokoza iye kumutamanda iye kupereka ufulu kwa mzimu wawo kuti azimupembedza Mulungu iwo amatengedwa ngati anthu amisala koma inu munanena kuti chopusa cha Mulungu ngati ife tili opusa ndi champhamvu ndi cha nzeru kuposa nzeru ya munthu pakuti munthu mwa nzeru sanamudziwe Mulungu koma kudzera mukupusa kwa kulalikira chinamkomera Mulungu kuti akapulumutse iwo amene anali okhoza kupulumutsidwa ife tikupemphera Mulungu kuti mlembi wamkuluyo wa mawu awa abwere usiku uno ndipo adzachiritse odwala adzapulumutse osochera. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikumufatinizira Mulungu kuchitira kuti inu musasokonezeke ndi zomwe ine ndanena lero. Mulungu ndi Diamond wamkulu wamuyaya. Ndipo pamene Diamond atulutsidwa kuchokera mu mwala wa blue wa ku Africa, ine ndinafikako ku migodiyo ndipo ndinaona iwo mu zazikulu mmene iwo amakumbira izi ndi kumutulutsa Diamond panja mmene iye amadutsira mu chophwanyira. Ndipo Diamond opambana wa blue wa moto, Diamond wakuda amatulukapo. Iye samakhala ndi maonekedwe woti bwanji, maonekedwe enieni. Iye wangokhala mwala wapamwamba. Ndipo kwenikweni iye samakhala ndi moto mwa iye pa nthawi imeneyo. Iye amangokhala Diamond mwala ozungulira atasalalitsidwa wambiri wa iye. Koma Diamond ameneyu amayenera kuti adulidwe. Tsopano ndi zotsutsana ndi lamulo kukhala ndi wina wosadulidwa. Amayenera kudulidwa ndipo zikatero umayenera kukhala ndi chiphaso chakomwe iwe unamugula iye chifukwa muli mamiliyoni amadola mwa iye. Ndipo ine ndimamufanizira Mulungu ndi Diamond ameneyo. Tsopano Diamond amadulidwa ndi cholinga chakuti akanyezimiritse chimene chili mkati mwake, moto umene umakhala mu Diamondiyo. Ndipo iye amayenera kuti adulidwe mwanjira ina iliyonse yaing'ono, maonekedwe ang'ono aliyonse. Nsonga zitatu mukayika nsonga zitatu pa Diamond, ndipo nkuunikira chinthu cha nsonga zitatu icho chimatulutsa mitundu isanu ndi iwiri. Mwaona amapanga mitundu isanu ndi iwiri. Ndipo tsopano zindikirani, Mulungu anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha kusayeruzika kwathu. Mwaona iye anadulidwa anatunduzidwa Diamond wamkuluja kuti kuchokera mwa iye mukakhoze kunyezimiritsa mphatso kwa mpingo. Ndipo sikuwalako chifukwa kuwalako kumayenera kubwereranso pamene dzuwa lathima pa iko kupita kumene iko kwadulidwako. Koma tiziduso ataking'ono tili tonse timene tingabwere kuchokera ku chibanthu chimenecho sitimaonongedwa. Ito timagwiritsidwa ntchito. Tambiri ta ito timapangidwa kukhala masingano a Victrola. Ndipo masingano amenewo amabweretsa amene adulidwa kuchokera ku Diamond amaimba nyimbo zomwe zayikidwa mu record. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Chibanthu chochokera kwa Khristu, mphatso yochokera kwa Khristu ikayikidwa pa Baibulo imalankhula zinsinsi zobisika za Mulungu kwa okhulupirira. Iye amadziwa chinsinsi cha mumtima. Iye amamudziwa munthu aliyenseyo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Izo sangakhale Diamond yakuti inu mukuona chimene ine ndili. Izo zimakhala kumene iye akuchokerako. Diamond amakhala Diamond chifukwa iye anachokera kwa Diamond. Ndipo ndi mmene mphatso za mzimu zilili kwa munthu. Izo ndi gawo la Diamond ameneyo. Iye amatumizidwa ndipo wabweretsedwa pansi kuno, ndipo wabweretsedwa kwa mphatso kuti zidzatanthauzire, kuti zidzalalikire, kuti zidzaphunzitse. Zilipo mphatso za uzimu zisanu: atumwi, aneneli, aphunzitsi, abusa, alaliki. Ndipo zonsezo ndi zakumangiriza thupi la Khristu. Ndipo motsimikiza basi monga alipo aphunzitsi, abusa, payenera kukhalanso aneneli. Ife tikudziwa zimenezo. Ndipo ife tikukhulupirira kuti Mulungu aliwoti aonetseredwa mu tsiku lotsiriza pakati pa anthu ake kwa mbewu yosankhidwa molingana ndi Baibulo, maonekedwe a mneneli. Zimenezo ndi ndendende ndi mawu. osati kuti munthuyo ndi mulungu koma kuti mphatsoyo ndi mulungu mukuona ndipo imeneyo ndiye singanoyo tsopano phini singaimbe rekodi imeneyo molondola singano wamba yosokera singaimbe iyo molondola koma diamond yomwe iliyo pambana iyo imatulutsa iyo momveka singano yosongoka ya diamond mulole mulungu usiku uno rekodi yanu ya moyo chilichonse chomwe chili cholakwika ndi inu chilichonse chomwe inu mukuchifuna kuchokera kwa mulungu mulole bwana wamkulu amene wagwirizira singanoyo mdzanja lake mulole iye akayike iyo pa moyo wanu ndipo aulule kwa ife chomwe inu mwadzera pano chimene inu mukufuna zikatero ife tidziwa kuti iye ali pano tati akumwamba mungapereke inu izi ine ndisanayambe mzere wapemphero uwu sikuti ndikulinga kuti ndichite izi koma inu mutapereka izo kuti anthu akathe kudziwa mwina mwake alendo ali pano woti apemphereredwe ine sindikuwadziwa iwo koma inu mukuwadziwa ndipo paulo anati ngati inu mulankhula ndi malilime ndipo nkusakhalapo kutanthauzira kapena osapereka kumangiriza anthu adzanena kuti ndinopenga koma ngati wina anenera ndi kuulula zomwe zili mu mtima ndi iwo adzati zoonadi mulungu ali nanu mulole izo zichitikenso mulungu mu ola lotsiriza lino inu munalonjeza izo ndipo kotero izo zichitika mu dzina la Yesu Khristu amen. Tsopano ine ndikudabwa ndi anthu angati odwala ali muno usiku uno amene ali muno kapena kodi Bili anapereka pemphero kodi paperekedwa makhadi apemphero aliwonse alipo chabwino ine ndikuganiza munthu odwala aliyense ali nalo khadi lapemphero koma ine sindikudziwa zimene mwalemba pa ilo ine ndikuganiza iye anangokupatsani inu khadi inu mulembepo zomwe inu mukufuna pa ilo ndi choncho izo mungotenga khadilo inu mulembepo pa ilo zilizonse zomwe inu mukufuna ine sindikukudziwani inu ndi angati muno amene akudziwa kuti ine sindikukudziwani inu komabe inu mukudwala ndipo inu munganene izi zomwe ine ndakumvani inu mukunena lero mulungu kuseli kwa zikopa mulungu kuseli kwa khungu la munthu atadziphimba yekha koma ngati inu muli ndi maso auzimu inu mukhoza kutsegula ndi kumuona iye kuona yemwe iye ali ndipo inu mukhulupirire izo yesu anati iye amene akhulupirira mwa ine ntchito zomwe ine ndikuzichita nayenso azidzazichita zoposa izi iye adzazichita pakuti ine ndikupita kwa atate tsopano ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndiangati muno amene akudwala ndipo mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu kudziwa chomwe chakuvutani inu mungokwezera mmwamba dzanja lanu ndikuti ine ndikudwala ine ndili ndi chosowa ndiangati amene ali ndi zokhumba mu mtima mwawo osati akudwala koma ali ndi zokhumba inu mukudziwa chiyani chabwino palibepo apo munthu aliyense amene ine ndamuona koma onse akwezera mmwamba dzanja lawo tsopano ine sindikudziwa ine ndikumudziwa bambo uyu wakhala apayu ine ndikutsimikiza kuti ameneyo ndi mbale James ndipo ine ndikuganiza uyo ndi mulongo James mbale Ben ine ndikumudziwa kopezanu zokha nthawi zina mbale amene akujambula zithunziyo
basis and the closing of this message.
Koma wina wake kumbuyo uko muno paliponse ango ine ndikutsutsa izi pamaziko ndikutsekera kwa uthenga uwu. Kodi inu mukudziwa kuti Mulungu analonjeza kuti izi zidzachitika mu masiko otsiriza? Iye anapanga lonjezo. Mukuona? Tsopano ine sindingazipange kuti izo zichitike mwaona ine sindingathe kuchita zimenezo iye ayenera kuchita zimenezo iyeyo ndi mmodzi amene amachita zimenezo osati ineyo koma ine ndimakhulupirira mwa iye kapena ine sibwezi ndikumayima pano ndi kumakuwuzani inu china chake chimene ine sindikuchikhulupirira tsopano inu mupemphere ndipo inu munene kuti ambuye yesu ine ndimaphunzitsidwa mu baibulo kuti ndinu wansembe wamkulu pakali pano amene angakhonze kukhuzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Ine sindikusamala kuti inu muli pati. Ndipo inu mungonena kuti ine ndikukhulupirirani inu, ndipo mwachikhulupiriro ine ndikukhulupirira zomwe munthuyo wanena lero. Zimenezo ndi zimene mngelo anandiwuza ine, wapangitse anthu kuti azikukhulupirira iwe. Ndipo ngati ine ndanena mawu a Mulungu, iwo sikuti mundikhulupirire ine, koma mwakhulupirire mawu. Ngati izo sizili mawu, ndiye musazikhulupirire izo. Koma ngati inu mukukhulupirira kuti ndi mawu, ndiye chilichonse chimene chili, inu mupemphere ndipo mukhulupirire. Ndipo muone ngati iye angakhozebe kuwulula zomwe zili mu mtima mwanu. Ndipo aliyense akudziwa kuti Baibulo linanena kuti mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Ndipo amazindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima. Ndi mmene Abrahamu anadziwira kuti ameneyo anali Mulungu. Pamene iye amatha kunena zomwe Sara ankanena kuseri kwa hema zomwe iye ankalingalira. Pamene iye anati, ine ndidzakuchezerani inu, ndipo Sara anaganiza mu mtima mwake, izo sizingakhale chomwecho. Tsopano ine ndinati, iye ali pano kuti akuchizeni inu. Kodi inu mukuganiza chiyani za zimenezo? Ngati inu mutangokhulupirira. Tsopano ine sindingathe, ine ndilibe njira ina yake, Atate akumwamba akudziwa zimenezo, ngona. Ine ndimayenera basi kuti ndizione izo, ndipo zomwe ine ndikuziona, ine ndimazinena. Ndipo zomwe ine sindikuziona, ine sindingathe kuzinena. Koma iye ndi Mulungu mokwanira basi. Kodi izo zingachulukitse chikhulupiriro chanu ngati iye angachite izo? Kulalikira monga choncho, izo zimakhala ngati zimandiponyera ine panja pang'ono pokha. Koma iye ali pano, ine ndikudziwa zimenezo.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by praying also, right here.
Ndimamona mwamuna pamene iye amaweramitsa mutu wake chakumbuyo kuno. Mkazi wake wakhala pafupi ndi iye akupemphera nayenso. Pomwe apa muli ndi china chake pa mtima wanu, akazi anu akupemphera.
Got a burden on your heart.
Muli ndi chipinjo pa mtima wanu, ndi chapo ngozi anu akazi.
Right?
Izo nzona. Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine chomwe chavuta ndi apongozi anu akaziyo. Ine sindikukudziwani inu, ndife alendo kwa wina ndi mzake. Kotero izo nzona. Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine chomwe chavuta iwo. Iwo sali kuno, ine ndikuona mtunda waukulu, iwo ali kumawa kuchokera kuno, iwo ali ku Ohio. Izo nzona, iwo akuvutika ndi vuto la magazi. Akazi anu atenge mpango uwo apo, umene akulirirapo, akawike pa iwo, musakayikire, iwo akakhala bwino. Mukukhulupirira zimenezo, apa palidona wang'ono wakhala pomwe apa patsogolo pa ine. Iye akulira. Pali china chake chavuta ndi mwanayo, ine sindikudziwa. Ayi, palibe chimene chavuta, iye wangokhala ndi chikhumbo. Iye akukhumba atalandira ubatizo wa Mzimu Woyera. Izo pakuti atero Ambuye. Khulupirira mwana, iwe ulandira iwo. Izo nzona. Usakayikire ayi. Apa palidona wakhala pa Ayukuno. Pamapeto a nzerewu. Iye akupemphera. Ndine mlendo kwa iye, koma iye ali ndi mthunzi. Inu mwakhala ndi maoperesheni. Ngati ndife alendo kwa wina ndi mzake, ine ndikuganiza. Ine sindikukudziwani inu, inu simukundidziwa ine, kokha mwina mwake pakungomva za ine. Inu sindinu wochokera kuno. Ndinu mlendo pakati pathu. Ndinu wochokera ku Wisconsin. Mzinda wake ndi Milwaukee. Ndipo vuto lanu ndi kansa, iyo ili pabere. Operesheni pambuyo pa operesheni, kumabe sizikuenda. Mulole chikhulupiriro chimene chinagwira mphonje ya chovala chake, mukhulupirire izo pakali pano. Zimire izo mu mtima mwanu, izo zichitika. Mukhale nacho chikhulupiriro. Bambo wakhala pa konayo apa. Iye akuape mphelera amai yake. Iye ndi mlendo kwa ine. Ine sindikumudziwa iye. Koma iye akuape mphelera amai yake. Ndipo amai yake ali ndi chinthu chomwecho chimene mkazi uyo ali nacho. Kansa. Kapena iye akuchita mantha ndi iyo. Chomwe iyo ili. Ali bambo yemwe inu mukumupempherera. Ndipo bambo ameneyo ali ndi vuto ndi nsana wake. Iye ali nayenso, ine ndikumona iye ataledzera. Iye ndi chidakwa. Mchimwene wanu, inu sindinochokera kuno. Ndinochokera ku Illinois. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine lomwe dzina lanu lili? Farmer. Kodi ndikulondola uko, wezani mwamba dzanja lanu. Kulupirirani.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Pali wina wake wagwada chifukwa cha wina wake akupempherera. Wina wake alipamachira.
All right.
Chabwino, kodi inu mukukhulupirira zomwe mwamva kuti ndichoona adidona? Inu mukutero. Ngati ine ndingathe kukuchiritsani inu, ine ndingabwere ndi kudzachita zimenezo. Koma inu munachiritsidwa kale ndi Khristu. Inu mukuona, inu mukungoyenera kuti mukhulupirire zimenezo. Dona uyo wayimapoyo akupemphera, amakupemphererani inu kuti mukhudzidwe. Ine sindikukudziwani inu, koma Mulungu akukudziwani inu. Ndinu wochokera kunja kwa mzinda nanunso. Izo nzoona, ndinu wochokera ku Illinois. Zimenezo ndi ndende. Mzindawo umatchedwa East Moline, Illinois. Inu mukuvutika ndi kansa. Ndinu mkazi wa mtumiki. Kodi inu mukukhulupirira? Inu mufa mutagona pamenepo. Bwanji inu simukumulandira iye usiku uno ndikuti ine ndikhoza mu mtima mwanga ndi chikhulupiriro changa pamwamba pa chilichonse chimene chili pano. Ine ndikukhulupirira kuti ndachiritsidwa. Ine ndili pamaso pa Mulungu. Dzukani, mukhulupirire, ndipo kazipitani kwanu ndipo mukachiritsidwe. Ndi uyo apo. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Tiyeni ife tintamande Mulungu. Atate akumwamba, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ubwino wanu wonse ndi chifundo. Ife tikukuthokozani inu pakuti inu mukadali pano pakati pomwe pa vuto ili lonse. Mu dziko ili lomwe lapotozedwa, komabe inu muli pano. Mulole mzimu wanu Ambuye, nthawi zonse uzikhalabe ndi ife. Ife taona kuti inu muli pano Mulungu. Mutavala chikopa. Mitima ya anthu. Mukupereka chikhulupiriro ndi vumbulutso ndi masomphenya. Ndinu Mulungu mu mpingo wanu, Mulungu mwa anthu anu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ichi Ambuye. Ndipo mulole aliyense akakhulupirire usiku uno ndi mtima umodzi. Ndipo mulole iwo akachiritsidwe. Kudzera mu dzina la Yesu Khristu, ine ndikupemphera. Amen. Ndiyangati cha uko amene ali ndi makhadi apemphero. Kumbali iyo, mwalole iyo amene ali mbali iyo, asunthire mbuyo, abwere pakati paka njiraka. Awo amene ali paka njirako, abwere kumbali iyi, mungotenga malo anu, mutulukire mbali iyi. Mwalole iyo, iyo akangoti atsiriza nzere uu, ulowe mbali inayo, akula mpingo, bwera nikuno. Bale Roy, Ambuya akudalitseni inu. Sindi madziwa kuti mwakhala pamenepo. Ine ndikufuna madikoni apa mpingo pano mwansanga, ngati iwo angathe kulowa kuchokera komwe iwo ali, abwere kuno adzatithandizire pang'ono. Ine ndikufuna aliyense amene ati apempheleredwe, mukweze mwamba dzanja lanu, munene izi monditsatira ine. Ambuye, ine ndikukhulupirira. Munditandize inu kusakhulupirira kwanga. Ine ndikukhulupirira kuti mukukhalapo kwanu, amene ine ndikutsatira mawu anu. Ndipo anga manja ayikidwa pa ine usiku uno, ine ndivomereza machiritso anga. Mu dzina la Yesu, amen. Ambuye akudalitseni. Tsopano penyani, pemphero la chikhulupiriro lidzamupulumutsa wodwala. Ngati iwo adzayika manja awo pa wodwala, iwo adzachira. Iye anamuuza Noa kuti mvula ivumba. Iyo sinati, iye sanati, ine sindinati. Nthawi yomweyo pamene inu mwapemphereredwa, inu mukhala bwino. Iye anati, iwo adzachira. Iye anamuuza Noa mvula ivumba, iyo sinavumbe kwa zaka 120. Koma iyo inavumba. Iye anamuuza Abrahamu, iye akhala ndi mwana mwa Sara. Izo sizinachitike kwa zaka 25. Koma anakhala naye iye. Anamuuza Yesaya kuti namwali adzayima. Izo sizinachitike kwa zaka 800. Koma iye anadzayima. Ndikulondola uko. Iye analonjeza izo. Zibe kanthu kuti zitenga nthawi yotalika bwanji. Iye amachita izo muli monse. Inu mukhulupirire izo. Mubwere patsogolo tsopano. Mbale Caps atatsogolera nyimbo. Inu muendetse makhadiwo. Tsopano aliyense akhale mupemphero tsopano. Atati athu akumwamba, ife timvera malamulo anu pakuyika manja pa anthu odwala awa. Ine sindikudziwa chinthu chinanso chimene inu mukadachita. Mbuye pakuti inu munanena mu mawu anu, inu munawagulira machiritso awo. Inu mwatsimikizira kuti inu muli pano ndi ife usiku uno. Mawu amene akhoza kuzindikira malingaliro amene ali mu mtima. Inu mwatsimikizira zimenezo kuti inu muli pakati pathu. Ndipo ine ndikukupemphani inu Atate kuti mawu anu amene sangathe kulephera apangitsidwe kukhala enieni kwa mtima uliyonsewo. Pakuti inu munati ngati inu mukhulupirira izo osakayikira, koma kukhulupirira izo mudzanena kwa phiri ili suntha. Ndipo osakayikira, koma kukhulupirira kuti izo zichitika. Iye sananene kuti liti. Inu munawawuza anthu pa Pentekoste kuti apite kumeneko ndipo akadikirire. Inu simunanene kuti maola masiku, inu munati kufikira. Tsopano iwo akubwera kuti adzavomereze machiritso awo. Iwo asaganizire za china chilichonse, koma machiritso awo pano kufikira chiwombolocho chitadza. Ife tikukumverani inu pakuyika manja pa iwo ngati okhulupirira. Mudzina la Yesu Kristu. Amen. Chabwino, bwerani pafupi tsopano. Inu mwachiritsidwa. Mulungu akudalitseni inu. Zimenezo ndi zabwino. Zonse ndizoteka kulupira. Ambuye Yesu, ine ndikupempherera mipango iyi tsopano mudzina la Yesu Kristu. Amen. Ndabwa ngati ife tingasinthe mawu amenewo. Tsopano ndakhulupirira. Tsopano ndakhulupirira. Zonse ndizoteka. Tsopano ndakhulupirira. Tsopano ndakhulupirira. Tsopano ndakhulupirira. Zonse ndizoteka. Tsopano ndakhulupirira. Kodi inu mukukhulupirira kuti zomwe zapemphedwa ndi kukhumbidwa ziperekedwa? Izo zichitika. Ine ndinaona akudutsa mu mzere mphindi pang'ono zapitazo, ena a azinzanga aku Italy ochokera ku Chicago. Yangati amamudziwa mlongo Botazzi ochokera ku Chicago. Chabwino, inu mukudziwa iye anali ndi kuduka kwa nsempha wa mutu posachedwapa. Kwambiri zoyipa kwambiri. Koma mmawa ku Chicago pakadzusa wa a Christian businessman, ine ndinamuuza mlongoyo pansi pakudzoza kwa mzimu woyera. Iye anabwera kumbali imodzi ndipo iye basi samata kuti azigwire yekha pamodzi. Ndipo ine ndinati, mlongo, inu sizikutherani izo pompano. Koma inu mukhala bwinobwino. Ine ndinati, izo zikhoza kukhala miyezi 18 kapena zaka ziwiri. Mkatikati mmenemo inu mukhala mutachiritsidwa. Tsiku lina pamene ine ndinali kulankhula ndi iye, ine ndinamumva iye akuchitira umboni wosangalala kwambiri kusangalala komwe iye anayamba wakhalapo mmoyo wake wonse. Iye anali atakwera mgalimoto, iye analibe mtendere kukhalapo kwa Mulungu, kumaoneka kuti kunali kutamuchokera iye chifukwa inali misala. Inu mukudziwa. Ndipo mwadzidzidzi kunabwerera ndi kusefukira kwa kukulu kwa chisangalalo, ndipo mphamvu ya mzimu woyera inali pa iye. Iye analira, anafula, iwo anali ndi nthawi yopambana basi, pafupifupi masabata atatu kapena anayi apitawo, kapena mwezi. Ndipo ine ndinamumva iye akuchitira umboni la Mulungu la dzana. Ndipo iye anati, Bale Branham, pamene ine ndinabwerera, ine ndinakalemba pansi, ndipo ndinatenga tepi imeneyo. Ndipo iyo inali ndendende miezi 18 pozafika pa tsikulo. Amen. Kodi inu mukumukonda iye? Kodi iye siodabwitsa? Tsopano mzimu woyera omwewo, umene ungathe kuneneratu ndendende popanda kuphonya nthawi imodzi zaka zonse izi, ndi kudzera mu mawu ake wayesera kuti avundugule kwa inu lero kuti Mulungu si chinthu china chake chakumbali kapena china chake chambiri yakale. Iyeyo ndi wamoyo wa pakali pano, mawu ake akuonetseredwa. Anazibisa yekha mu chophimba cha munthu mu mpingo wake, kumadzulula yekha mwa chikhulupiriro chanu ndi chikhulupiriro changa pamodzi, kubwera pamodzi kudzapanga thunthu la Mulungu. Ine sindingachite kalikonse popanda inu. Inu simungachite kalikonse popanda ine. Komanso sitingachite kalikonse popanda Mulungu. Kotero pamodzi timapanga thunthu chilumikizocho. Mulungu anatitumiza ine pa cholinga, inu mukakhulupirira izo, ndipo apo izo zizichitika. Asi ndi zimenezo, mwaona, kutsimikizilidwa mwangwiro. Ine sindikusamala kuti chakuvutani inu ndi chiyani chimene aliyense wanena. Ngati kuchokera mu mtima mwanu, inu mukukhulupirira kuti mukhala bwino, alibe chilichonse chimene chingalepheretse izo. Iye ananena choncho, ndipo iye anati, mwamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzalephera. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndi angati amene yati andipempherere ine mu misonkhano inayo pamene ndikupita. Ine ndi mmodzi amene ndikusowa pemphero. Mukuona, aliyense akundikana ine, mwaona, koma inu. Ndipo chikhalire nicho, ndi mbewu kunja uko. Ine ndinatumiza kalata ku South Africa. Iwo sakundilola ine kupitako, kukhapokhapo ine nditasaina chipepala chonena kuti ine ndizikabatiza kumbali imeneyo, aliyense katatu, kamodzi kwa Atate ndi kamodzi kwa Mwana ndi Mzimu Woyera, choyang'ana pansi. Kumbali inayo ine ndizikabatiza chambuyo, kamodzi kwa Atate ndi kumaphunzitsa kuti chimenecho ndi chiphunzitso. Ine ndinawalembera iwo kalata. Ine ndinati, Mzimu Woyera wakhala ukuyesera kwa zaka pang'ono zapitazo kuti ine ndipitenso ku Africa. Iye akufuna kuti akagwiritse ntchito utumiki wanga kumeneko, kumene Sate Sauzande anamulandira Khristu masana ena. Ine ndinati, kumbukirani, magazi a mioyo imeneyo akhale pa inu, osati pa ine. Ine ndazipereka kuti ndibwere, koma inu simukufuna kuchita izo. Ine ndikudabwa kuti zidzakhala motani mu tsiku ili pamene Yesu Mwana wa Mulungu wakanidwa mu mpingo, mawu akanidwa. Koma mu zonsezo iye apabe akuzipanga yekha kudziwika kwa anthu ake. Kodi inu simukuthokoza chifukwa cha zimenezo? Ndipo ine ndimadutsa usiku uno, ika manja anga pa iwo, ena azimayi okalamba, ena achichepere, ena okalamba, ena anyamata, bambo achikulire, akuchita thukuta monga ine ndikuchitira. Ine ndinaganiza, akhala pamenepo, akumvetsera mawu, omwe dziko lonse likuganiza kuti ndi misala. Mukuona, iwo ali bauti, mwaona? Mulungu ali pano kuti ayilembe mazinga iyo kuti akukokeni inu ku matenda anuwo. Ilo ndi lonjezo la mawu. Ingokumbukirani, iyo yamba kumanga, ine ndidzawakokera iwo. Ngati ine ndikwezedwa mmwamba, ine ndidzawakokera iwo. Iye adzakoka izo kuchokera mwa inu, iye ndithu ndi adzatero. Inu mungomukhulupirira iye, mukhale ndi chikhulupiriro mwa iye. Musamukayikire iye, mumukhulupirire iye. Mundipempherere ine, pamene inu mulibe wina aliyense woti mumupempherere, mudzango ndikumbukira ine. Ndiyero mpaka tidzakomane. Paga tidzakomane. Paga tidzakomane. Zikomo chifukwa chobwera mitunda itali-itali imeneyo. Mulungu akutetezeni inu pamene inu muzipita kwanu. Mpaka ife. Apatse nimona Kristu onse. Apatse nisawa cha iwo kuchokera pa gulu ili pano. Tendele wa Mulungu ukhale ndi inu. Tendele. Mulungu akhale nanu. Paga tidzakomane. So Paga tidzakomane. Paga tidzakomane. Pamapazi a Yesu. Paga tidzakomane. Paga tidzakomane. Mulungu akhale nanu. Paga tidzakomane. So ndine wokondwa zedi. Inu mukuona pali zina zinthu zambiri zimene ine sindikuzidziwa. Koma pali zinthu zina zimene ine ndikuzidziwa. Ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha inu. Ndine wokondwa zedi kumayanjana ndi inu. Ndine wokondwa zedi kuti ndine mmodzi wa inu. Mulungu akhale nanu. Iye atero. Iye sadzakusiyani inu. Iye sadzakutayani inu. Iye sadzakusiyani inu. Inu mwang'amba chophimbacho tsopano. Mukuona. Kukondwa zedi usiku uno kumuona Mbale Pama, mmodzi wa azibusa ogwira nawo ntchito, wochokera ku Georgia. Mbale Junior Jackson ali mchipinda chino pena pake, mbuyo pakona. Ndife wokondwa kukhala naye iye. Mbale Don Rado wakhala apayu. Oh, ambiri zedi, ine sindikudziwa ngati ndamuphonya aliyense. Mbale Ben Bryant kuno, ndiye ena ambiri pano. Mbale wabwino, Wilbur Collins. Ndikukondwa zedi kukhala nanu nonse inu kuno. Ine ndikudabwa ngati ife tingayime pa mapazi athu mphindi chabe tsopano. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Paga tidzakomane. Paga tidzakomane. Pamapazi. Yesu Paga tidzakomane. Paga tidzakomane. Mulungu akhale nanu. Paga tidzakomane. So kodi inu mukumverera kuyandikira kotero koyanjana ndi mzimu? Tiyeni tingʼungʼudze iyo. Ine ndamuona Mbale Makini wochokera ku Ohio ali nafe. Mbale John Martin ndi mchimwene wawo. Ndakondwa zedi kukhala nanu inu nonse. Ine mwina sinditha kukuonani inu abale. Iye akukudziwani inu. Paga tidzakomane. Mtima wanga ndi wanu ndi mtima wa Mulungu utakhala umodzi mpaka tidzakomane. Ine ndikufuna kuti ndimufunse wina wake kuti atibalalitse. Pamene ife tikweramitsa mitu yathu mupemphero, muyesetse kumudziwitsa mtumiki aliyense kuti ndife wokondwera kuti iwo anadzakhala kuno mpingo wonse. Anthu inu wochokera ku Tennessee, Ohio ndi kudutsa dzikoli. Akazi ena ine ndinakomana nawo kumeneko lero. Njira yonse kuchokera ku Boston. Abale athu achikuda apa mawa uno wochokera kumene konso. Ambiri zedi wochokera ku madera osiyana-siyana adzikoli. Ine ndikukuthokozani inu bwenzi langa lokondedwa lokhulupirika. Mulungu akhale ndi iwe. Ine ndimakutchaninu bwenzi. Mukumbukira zomwe Yesu ananena za zimenezo, oyandikira ngakhale kuposa mbale. Eya, bwenzi. Mine ife tikweramitsa mitu yathu tsopano mpaka tidzakomaneso mu masiku pang'ono otsatirawa. Mulungu akhale nanu. Ine ndimufunsa mbale wathu wabwino wokhulupirika, mbale Richard Blair, ngati iye angatibalalitse ife mu mawu apemphero. Mbale Blair.